Moni, kwa omvetsera abwino awa pano usiku uno, Mlongo Webster ndi Mbale Green, ndi omvetsera onse, mamembala a msonkhano uno. Nthawi zonse chimakhala chamwayi kwa ine kubwera ku nyumba ya Ambuye, ndiyeno usiku uno kuti ndabwereranso mu modzi wa mipingo ya Four Square ya iye. Ine ndikukumbukira zaka zapitazo pamene ine ndinabwera koyamba ku Los Angeles. Ine ndinali nditamva za Mlongo McPherson, koma iye anali atakwera kale masitepe ya golidewo, ine ndisanabwere munjirayi. Ndipo pamene ine ndinapita ku Los Angeles nthawi yoyamba, ine ndinapita ku Forest Lawn. Ine ndinamva kuti iye anayikidwa kumeneko. Ndipo ine ndinapita ndikukayima pafupi ndi manda ake. Ndipo ndinaweramitsa mutu wanga ndikuyamika Mulungu chifukwa cha moyo wabwino. Kuyambira pamenepo ine ndachiona chikwangwani cha Four Square pafupifupi mudziko lililonse limene ndachitako missionary. Ine ndakhalapo nawo mwayi wokhala mukachisi ndikudikilira muchipinda chake chodikilira. Iye asanapite kuguwa, iye anali ndi chipinda pamenepo. Ndipo ine ndinakhala mmenemo usiku wambiri pamene ndimayankhula pakachisiyo. Ndipo kuganizira za maola amene iye anakhala akusinkhasinkha asanalowe paguwa, kupatulika kwa kutsegula mawu a Mulungu, kukhala pano usiku uno ndi ena awotsatira omwe akuyesetsa kusunga uthenga umenewo kukhala wamoyo. Mulungu akhale nanu inu. Akudalitseni inu. Ndiyeno kubweranso ndi Mbale Green wofunika, mzanga wokondedwa, Mbale ndi Mulongo Green. Ndipo pamene ine ndinali kunja uko kanthawi kapitako, ndipo ndinakomana naye iye, ine ndinamuuza iye momwe ndinasangalala nawo uthengawo mu nyimbo tsiku lina kuntunda uko kwa amuna za malonda za dzina la Yesu kapena china chake iye anachitcha icho. Iwo sana ijambule iyo panobe. Ine ndinamuuza iye ndiloleni ine ndikhale kasitomala woyambirira. Iyo inali chomwecho. Nyimbo yabwino kwambiri. Ndipo ine ndimaganiza kuti iyo akhoza kundiyimbira ine siku uno pamene ndabwera. Ndipo mkazi anga ndiye anali kumbuyo uko kuti adzamvetsere kwa iyo. Ndipo ine ndikutsimikiza kuti nawonso anasangalala nayo iyo. Ndipo liwu lake si ndilodziwika kwenikweni kuzungulira kwathu. Ndili nazo zambiri za zojambulidwa zake. Pamene ine ndimvelera moyipa kwambiri, ine ndimalowa mkati. Ine ndili ndi chimodzi mwa zosewerera zojambulidwa zija. Ndipo ine ndimayika mulu wonse wa zoyimba zake. Ndipo ndimangokhala mbuyo ndikumamvetsera kwa izo. Ine ndikufuna kunena kwa mkazi anga kumbuyo uko, ine ndangotengapo zina zowonjezera za izo. Ine ndithudi ndimasangalala nazo izo. Izo ndi malo opumulira. Kungomvetsera nyimbo za uthenga izo, kudziwa kuti izo zimayimbidwa osati kuchokera ku mawu ophunzitsidwa bwino, koma kuchokera mu mtima wa Mkhristu weniweni. Iye anandiuza ine kuti ali nazo zina kunja uko usiku uno. Ine ndikufuna mkazi wanga iwo azione zimenezo, kuti aone ngati zilipo zili zonse zomwe ali nazo kunja uko, ife tilibe. Ndipo mukhale wotsimikiza kuti mwazitenga izo. Ine ndikuganiza iwo ali nazo izo kunja kwa khonde. Ndipo iwo, inu mukudziwa chinthu chachikulu, ndi zomwe ine ndimaganiza za kuimba. Ine ndimazikonda izi. Ine ndimakonda mawu ophunzitsidwa bwino. Koma ine sindimakonda mawu ophunzitsidwa mopyula muyezo. Ndiye iwe umangoona utali womwe iwe ungagwirire mpweya wako, mpaka iwe umasanduka buluu pa nkhope. Ndipo iwe sumanena kanthu muli monse. Koma ine ndimakonda kuimba kwabwino kwa chikale kwa Pentecost, kumene iwe umangotsegula ndikumayimba. Ine ndimazikonda zimenezo. Ndipo Mbale Green ali nazo zimenezo. Iye ndi Mulongo Green. Ndipo chotero ife tikudziwa kuti izo zikuthandizidwa ndi makwaya awa ndi zina zotero. Ndipo ndi chabwino kwambiri kudziwa kuti zinthu izi ife tikhoza kuzigwira izo. Tsopano Mbale Green ndi ine tinakomana koyamba, ine ndikukhulupirira zomwe ine ndingakhoze kuziganizira. Ine ndikukhulupirira munali mu mzinda wa Kansas pamene ife tinkakonda kukhala ndi misonkhano yayikulu kumeneko. Momwe ine ndinkakondera kukhala pamenepo, iwo anati, chabwino nthawi yoti mubwere sinakwanebe. Koma ine ndinkadikirira mgalimoto yanga. Ndipo ine ndinkafuna kuti ndikhale wotsimikiza kuti ndimve kuimba kumeneko pamene iye ndi Mulongo anali kuimba. Chotero ine ndinamuuza iye kunja uko. Ine ndinati, ine ndikudalira kuti ena amasiku awa pamene ine ndidzawoloka tsidya la mtsinje, ine ndimakonda kuimba bwino kwambiri. Ndipo ine basi sindimatha kuimba, ndizo zonse. Ine nthawi zonse ndakhala ndikufuna kuimba. Ndipo ine basi ndimalephera kuchita zimenezo. Ndipo ine ndinkakonda kuyesera kuti ndizimba nyimbo kuchalichi, msonkhano wachikale mumalo wa chikare ine ndinkasokoneza izo zonse ine ndimangotenga dzanja la mkazi wanga ndikafika ku nyumba ine ndimati wokondedwa ine sindidzayeseranso izo kachiwiri kotero undithandize ine ine ndimangopanga wina aliyense kusokonezeka koma limodzi la masiku awa ine ndidzayimba ndipo ine nthawi zonse ndakhala ndikuganizira mwina mwake chakumbali ya phiri kumene mtsinje wa moyo umayenda pansi motsatira mpando wachifumu pamene kwaya yayikulu ija ya owomboledwa onse maliwu akulu awo adzakhala ali kumbali ya phiri akuyimba ine ndikuyembekeza kuti kudzakhala mtengo wang'ono wa mthunzi mbali inayo ine mukufuna mudzandione ine mudzangobwera pafupi ndi kumeneko ine ndidzakhala nditakhala pamenepo ndikumvetsera kwa iwo komano pamene inu mudzakafike mnyumba yanu yachifumu mawawa ina ndikudzayenda pa khonde la nyumba yanu yachifumu ndipo kumusi kutali kwina kwake kumusi uko munkhalango kudzakhala kanyumba kakang'ono komangidwa pena pake ine ndidza mukadzatuluka pa khonde lanu ndikudzamumva wina akuyimba chisomo chodabwitsa mveka kwake kokoma bwanji inu mudzati o mbale Branham wakwanitsa chifukwa ndi uyo apo iye potsiriza wadzafika kumeneko chotero ine ndidzatha kuyimba pamenepo mpaka nthawi imeneyo ine ndizingopanga phokoso la chisangalalo kwa Ambuye kodi sindife okondwa ife tilibe chinthu choti tizidandaula osati kanthu ife tazikika mwa Khristu tikukhala m'malo amwamba mwamba tagwidwa muchisomo chokwatulitsa pakali pano titakhala mukukhalapo kwake m'malo amwamba mwamba mwa Khristu Yesu imfa payokha singatikhudze ife tazikika kutali palibe chimene chingativutitse ife basi otetezeka mopweka ndikumayembekezera kudza kwake ndipo ndife woyamikira chifukwa cha izi tsopano ine ndili ndi pafupifupi mayilosi 150 oti ndiyendetse usiku uno ndipo ukatha msonkhano ndipo ndi unyinji wabwino monga chonchi ndipo izo zimanditengera ine nthawi yayitali kuti ndiyambe ndiyeno kuchulukitsa kawiri utali woterowo kuti ndiyimitsidwe ndipo chotero ine ndiyesera kuti ndilowe mkati momwe kuti ndinene zomwe ine ndakonzeka kuti ndinene mwansanga momwe ndingathere ine ndikufuna kuti ndiwathokoze abusa oyanjana nawo ndi onse chifukwa cha mwayi uwu kuti ndabwera kuno kuti ndidzapereke umboni wanga wachisomo chake usiku uno mwa osonkhana abwino awa ine ndinakwera nthawi ina kalero pamwamba pa South Mountain ndinangʼana m'musi ku chigwacho ine ndinaganiza za zaka 35 zapitazo pamene ine ndinalowa koyamba mchigwachi momwe mzinda uwu wakulira wangofalikira ku chigwa chonse cha Maricopa kuno kutali basi momwe inu mungakhoze kuonera ndi mzinda ine ndinali nditakhala pamenepo ndi mkazi wanga ndipo ine ndinati iwe kudziwa wokondedwa mwina mwake pafupi zaka 300 zapitazo kunalibe kanthu kena kothamanga kudutsapa koma nkhandwe ndi nguluwe za javelina ndi zina zotero kuzungulira kumadutsa mdzikoli ndipo kenako munthu anadzabwera ndipo anayamba kumanga zitatero chitukuko chinayamba kufalikira kenako tchimo ndi chiwawa zinadzayamba kulowamo ine ndinaganiza kodi awa sangakhale malo odabwitsa kwambiri ine nthawi zonse ndimaganiza kuti tsiku lina ndingadzakonde nditadzakhala ku Phoenix ndiyeno ine ndikamayang'ana pa chigwa ine ndimakhoza pafupifupi mu mtima mwanga kumverera ngati ndilire kuti ndi malo okongola bwanji iwo akanakhala ngati iwo akanakhala kuno opanda tchimo momwe iwo angotengera chipululu ndipo achisandutsa icho kukhala malo okhalako lero ife tinali kukwera pa mutu pa Camelback nyumba zokongola ku mtunda uko pafupifupi ngati kuti ukulowa mu paradizo ndiyeno iwo akanakhala okongola koma tchimo lili kuno konsekonse malo omwera kachasu makhalidwe onyasa basi chilichonse chomwe chili cholakwika mitundu yonse ya zipangizo ndi misampha ya mdani kuti ikole miyoyo ya anthu mkazi wanga anati ndiye mchifukwa chiyani iwe uli kuno bire ine ndinati wokondedwa ndizakuda koma iwe ukudziwa uko kuli mdima wonse uwo kumusi uko kuli timadontho tating'ono takuwala amenewo ndi osankhidwa a mulungu ndipo ine ndili kuno kuti ndidzayike phewa langa ndi lawo ndidzayike mtima wanga ndi wawo liwu langa ndi lawo ndikufuula mowutsutsa mdimawo ndi chifukwa chake ine ndili kuno ku Phoenix kachiwiri Mulungu wako mwamba atitandize ife. Ndipo usiku utatha, ndipo msonkhano wathu waung'ono umene ukudutsa mu mzindawu, chalichi ndi chalichi pakati pa zipembedzo zonse za uthenga wa thunthu, ndipo iwo anatsirizitsa ndi msonkhano waukulu wa amuna azamalonda uko ku Ramada. Ine ndikudalira kuti ife tisiya chizindikiro modutsa kuno, chimene chidzatanthauze kuti mukuwala kwa kung'ono kumene kwamwazidwa, kuti miyoyo yambiri idzapeza Khristu. Anthu ambiri odwala achikhulupiriro adzachiritsidwa. Ife tayamba kale kuona kuonetsa zotsatira. Ndipo ndikudalira usiku uno ngati alipo aliyense amene angabwere muno usiku uno pansi pa chisamaliro ichi cha denga la malo ano, kuti china chake chinenedwa mu nyimbo, umboni, kapena kuwerenga kwa mawu, kapena china chake chimene chidzakupangitseni inu kutuluka pa khomopo munthu wosiyana ndi imene inu munalowera. Tithandizeni ife tonse kuti tichite zimenezo. Ndipo tsopano ife tisanayandikire mawu, tiyeni tifike kwa mlembi mwanjira ya pemphero. Tiyeni tiweramitse mitu yathu kamphindi chabe. Ndi mitu yathu ndi mitima yoweramitsidwa pamaso pa Mulungu, kodi pangakhale chopempha pakati pa anthu usiku uno kuti inu muli ndi china chake chapadera chimene mungafune kupempha Ambuye kuti akuthandizenimo, ingokwezani dzanja lanu. Ndipo pansi mu mtima mwanu munene kuti, Ambuye, inu mukudziwa chimene icho chili. Zikomwe inu, Mulungu akudalitseni inu. Atate athu akumwamba, ife tikubwera tsopano mu dzina lokwanira zonse ilo, Ambuye Yesu, tikudziwa ichi kuti Iye analonjeza. Ngati inu mudzawapempha Atate chilichonse mu dzina langa, icho chidzaperekedwa. Ife tikubwera choyamba kudzavomereza kuti ife talakwitsa. Ife tachita molakwika. Ndipo palibe aliyense wa ife ali wabwino, palibepo mmodzi. Ndipo ife tikubwera kudzavomereza machimo athu mu dzina la Ambuye Yesu. Ife tikupempha chikhululukiro. Ndipo inu munaona manja a anthu amene anakwezedwa mmwamba usiku uno. Ndipo inu mukudziwa chimene chinali pansi pa dzanja limenero, chimene iwo akuchisowa.
I'm offering my prayer with theirs, laying it up on thy altar.
Ndipo ine ndikupereka pemphero langa ndi lawo kulika ilo pa guwa lanu, ndikupempha chifundo kuti inu Ambuye mupereke chifundo, ndipo mudzayankhe pempho lililonse. Ife tikufuna kukuthokozani inu chifukwa cha mpingo uno, chifukwa cha azibusa ake, ndi chifukwa cha anthu onse, ndi madikoni onse, matrustee, ndi onse amene amabwera. Adalitseni iwo Ambuye. Ndipo ife tikudziwa kuti misonkhano yathu ndi kubwera palimodzi zingakhale palimodzi kukhala pachabe ngati inu simukumana nafe ife. Kotero ife tikupemphera Atate akumwamba kuti ife tili nacho chitsimikizo tsopano kuti inu muli ndi ife. Titilizani, o Ambuye, kukhala nafe kudutsa usiku onsewu. Tithandizeni ife. Ngati pali mwamwayi iwo amene abwera kuchokera mu nsewu kapena m'malire ndi makwalala a dziko lapansi, omwe yakhala moyo wawo osayanjanitsika kwa inu, mulole ukhale usiku omwe iwo adzanene kuti uyo wokwanira mzonse inde kwa Mulungu ndi kudzadzipereka, kudzadzipereka okha kwa Yesu Khristu. Ngati pangakhale odwala pakati pathu Ambuye, inu ndinu singʼanga wamkulu yemwe simunalephere povuto. Ife tikuganiza za tsiku limene ife tikukhalamo pamene matenda ndi mdima wokhudzika zikuphimba dziko lapansi. Koma ife tikuganiza kachiwiri kuti pamene inu munkawatsogolera anthu anu, Mose anawatulutsa iwo kuchokera ku Egypt,
taking them to the promised land.
Akuwatengera iwo ku dziko lolonjezedwa, ndi onse mulendowo kwa zaka 40. Ndipo pamene iwo analowa mʼdziko lolonjezedwa, panalibe mmodzi wofowoka pakati pawo. Ndi asing'anga angati usiku uno akanafuna kuti ayang'ane pakamwedwe amankhwala kamene Mose anali nako, zomwe zinawasunga anthu onsewo athanzi kwa zaka 40. Ndipo komabe inu simunabise izo, inu mazipanga izo kudziwika kwa ife tonse. Ndipo izo zikalembedwa apa pa masamba mophweka kwambiri. Ine ndine Ambuye amene ndimachiritsa nthenda zanu zonse. Mulole ife tizindikire izo usiku uno Ambuye odwala ndi osowa. Ndikudziwa kuti palibe matenda koma amene inu muli thandizo kuchiritsa mowirikiza. Mudalitse kuwerenga kwa mawu anu ndipo mulole mitima yathu tsopano itsikire kukuzama kwa msonkhano. Kuchokera mitima yathu ikudzazidwa ndi chisangalalo pakuyimba kwa uthenga ndi maumboni. Ndi zina zotero ndife oyamikira kwambiri. Tsopano mulole ife timve mawu anu ndipo yankhulani kwa ife Atate ndipo mudalitse zolemba zochepa izi zomwe zakonzedwera madzulo ano. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina lake ndi kwa ulemerero wake. Amen. Pali anthu ambiri omwe akamabwera ku msonkhano amakonda kuti nthawi zonse azilemba zomwe mtumiki ayenera kunena kapena kuwerenga kuchokera mulemba. Ndipo ngati inu mumachita zimenezo, ine ndikufuna inu mutembenuzire ndi ine usiku uno kukuwerenga pang'ono chabe kuopezeka mu buku la uthenga wa Mateyu Woyera mutu wa 15 ndime ya 21 mpaka 28. Ine ndiwerenga izi. Ndipo Yesu anachoka kumeneko ndipo anapita kumalire akuturo wa ku Sidoni. Sidoni. Ndipo taonani mkazi wa ku Kanani anatuluka mmagombe omwewo ndipo anafuula kwa iye. Ndichitireni ine chifundo o Ambuye inu mwana wa Davide. Mwana wanga wankazi wazunzika koopsa ndi mdyerekezi. Koma iye sana muyankhe iye mawu amodzi. Ndipo ophunzira ake anadza ndipo anamupempha iye anati, muwuzeni iye achoke pakuti iye akufuula pambuyo pathu. Koma iye anayankha ndipo anati, ine sindinatumidwe koma kwa nkhosa zotayika za nyumba ya Israeli. Kenako iye anadza namlandira iye nanena, Ambuye ndithandizeni ine. Koma iye anayankha ndipo anati, sikuli koyenera kwa ine kutenga mkate wa ana ndi kuponyera iwo kwa agalu. Iye anati, zoona Ambuye, koma agalu amadya zinyenyetsa zomwe zimagwa kuchokera pa gome la Ambuyeyo. Kenako Yesu anayankha nanena kwa iye, mkazi, chikhulupiriro chako ndi chachikulu, zikhale kwa iwe monga iwe wafunira.
From that very hour.
Ndipo mwana wake wankazi anachira kuchokera ora romwero.
If I would call this a text, I would like to speak just a moment or for a few
ngati ine ndinga uchule umutu, ine ndikufuna ndiyankhule mphindi chabe kapena kwa maminiti pang'ono kani paphunziro la khama. Ine ndinaganiza pokhala kuti akazi a MacPherson ndi mpingo nthawi zonse akhala akuyimira mochirimika kwambiri machiritso a uzimu. Ndipo ife sitingakhoze kulalikira uthenga wa thunthu popanda kulalikira machiritso a uzimu chifukwa iwo ndi gawo la uthenga. Ine ndikukumbukira pamene ndinali mnyamata wang'ono ndinali kuwerenga nkhani mu imodzi ya magazini Life kapena Look kapena ena a magazini amenewo. Ine ndinali mnyamata chabe wachichepere za iwo kupeputsa akazi a MacPherson zakulalikira machiritso a uzimu. Ndipo iwo anati iye anali ndi chinyengo chimene iye ankachita. Anati akazi omwe anali ndi zotupa pakhosi iye ankayika pini pansi pa chala chake, ndipo akaziwo ankayika baluni pansi pa chovala chake. Ndiye akazi a MacPherson ankayika manja pa mkaziyo amabaya piniyo mu baluniyo ndipo ankayiphwetsa baluniyo. Ine ndinali wochimwa koma ine ndinali ndi nzeru kuposa zimenezo kuti ndiganize chinthu choterocho. Ngati piniyo ingabaye baluniyo iyo ikanaphulika, kotero ine ndinati mosakayikira koma kuti mkazi ameneyo akuvutika ndi kuzunzidwa. Ndiyena kuyambira pamene ine ndinadzakhala wantchito munda wa mpesa, ine ndikuzindikira zimene iye amakumana nazo. Ukamayimira choonadi, iwe nthawi zonse umadedwa ndi mdani. Mawa kuti khama amatanthauza kukhala, ine ndikuganiza malingana ndi Webster kukakamira, kukhala wakhama, kukakamira pakupanga cholinga. Ndipo munthu aliyense pa dziko lapansi, kapena amene anayamba wakhalapo pa dziko lapansi, amene anayamba wapindulapo chilichonse, anali chimene chinapangidwa kukhala chilichonse, anayenera kukhala wakhama. Iwe uyenera kukhala wotsimikiza choyamba chimene chikhulupiriro chako chazikikamo. Tsopano chikhulupiriro basi sichinthu chimene chimayandama mophweka chotero, ndi mtundu wina wa ife tikhoza kuzitcha izo mukufotokoza kwa panseu kupanga zachinyengo. Chikhulupiriro chikhoza kukhala ake malo ake oyenera pamene chayikidwa pa chinthu chimene chili chokhazikika. Ngati ine nditakuwuzani inu kuti mupite ndi kukayika dzanja lanu pa mtengo uwo kuti muchiritsidwa, inu mungakhoze kukayikira zimenezo. Chotero, chifukwa chiyani ife tilibe maziko achilichonse? Inu mukhoza kungokhala ndi mawu anga. Ndipo ngati ine nditakuwuzani inu kuti kukasamba madzi ena ake kunja kuno mu chigwa kungabweretse machiritso kwa inu, izo zingatengera kuti muli ndi chidaliro chochuluka bwanji mwa ine. Ndipo chikhulupiriro chimadza pakumva. Kumva chiyani? Mawu a Mulungu. Chotero, ngati awa ali mawu a Mulungu, ndipo iwa chimene iwo amaphunzitsa, ife tikhoza kupumira pa iwo. Mulungu sangasinthe. Mulungu ayenera nthawi zonse kukhalabe Mulungu. Mawu ake ayenera kukhala woona basi mu mbado uno, monga iwo analili mu mbado uliwonse. Tsopano ndife amalire. Ife tikhoza kunena china chake chaka chino, ndipo mwina mwake ngakhale mawa tiyenera kusintha izo, chifukwa ife sitili wotsimikiza kwambiri, chifukwa ndife amalire. Ife timangopenekera. Ndipo kupenekera kumatanthauza kupita wopanda ulamuliro. Koma pamene Mulungu anena chilichonse, icho chimakhala changwiro. Yesaso akuti achisinthe icho. Abrahamu sanagwedezeke pa lonjezo la Mulungu mwakusakhulupirira, koma anali wolimba akulemekeza Mulungu, chifukwa iye ankadziwa kuti iye anali wokhoza kuchita kapena kusunga kapena kuchita icho chimene iye analonjeza. Ndiye ngati Mulungu ayitanidwa konse poonekera kuti apange chigamulo, ndipo chigamulo chimene Mulungu amapanga poyamba chiyenera kukhalabe chomwecho nthawi zonse. Izo sizingasinthe konse. Izo sizingakhoze kusinthidwa, chifukwa iye ndi wopanda malire. Ndipo chilichonse chimene chilibe malire chinalibe chiyambi kapena mapeto. Chotero iye sangakhoze kuchipeza icho chaka chamawa ndi kuti ine ndinalakwitsa. Ndiyeno ngati chimenecho chinali chigamulo chake, ndiye munthu aliyense ye apanga chomwecho afika kuchigamulo chomwecho chimene Mulungu anapanga kwa munthu mmodzi pa maziko a chikhulupiriro chake kuti akhulupirire izo, iye ayenera kukumana ndi chinthu chomwechomwecho nthawi iliyonse pamene munthu akhulupirira izo. Mulungu ayenera kuchita nthawi iliyonse momwe iye anachitira nthawi yoyamba, kapena iye anachita molakwika nthawi yoyamba. Ndipo ndani angamuyimbe mlandu Mulungu pochita molakwitsa? Mulungu ayenera kukhala nthawi zonse ndi chigamulo chake. Ngati inu mungakhoze kukhulupirira, tsopano kuti mukwaniritse chilichonse, muyenera kukhazikitsa cholinga ndi kuti ichi ine ndikukhulupirira, ndikudzimangiriza nokha kwa icho, ndi kumapitiriza kumakoka, kumasunthira mwamba pafupi ndi izo, podziwa kuti inu makero zili pamenepo, podziwa kuti pali china chake pamenepo chimene inu mukubwerako. Monga izo zinanenedwa, kanyemata kakang'ono kali ndi Kaiti, katagwira chingwe mdzanja lake, iye anati, munthuyo anati, kodi iwe wagwira chiyani mwana? Iye anati, Kaiti yanga. Iye anati, ine sindikuona kalikonse koma chingwe. Iye anati, koma kuli Kaiti kumapeto kwa icho. Munthu anayang'ana mwamba anati, ine sindikuiona Kaitiyo. Mnyamatayo anati, ngakhalenso ine. Iye anati, chabwino iwe ukudziwa bwanji kuti iwe uli ndi Kaiti? Iye anati, ine ndikukhoza kumverera kukoka kumapetoko. Chabwino, umo ndi momwe chikhulupiriro chimakhalira. Chikhulupiriro ndi chinthu chogwirika cha zinthu zoyembekezeredwa. Umboni wa zinthu zosaoneka. Bora ngati iwe uyika chikhulupiriro chako pa icho, ndipo kenako ukuzikika kwa icho, iwe ukubwera kwa icho. Zilibe kanthu kuti iwe sukuchiona icho kapena ayi, iwe ukudziwa kuti icho chilipo muli monse. Iwe ukuchikoka icho, ndipo icho chikukukoka iwe. Ndipo munthu aliyense amene anachitapo chinthu chopindulitsa amakhazikitsa cholinga ndiyeno kukakamira khama kuti uchichite chimenecho anthu opambana George Washington atate wa fuko lathu amatchedwa pamene iye anabwera ku Valley Forge pambuyo pa usiku wonse mu pemphero mpaka iye ananyowa ndi chipale pamwamba pa chiuno chake adagwada mu chipale mawu otsatira anawoloka Delaware wodzaza ndi ayezi chifukwa chiyani iye anali ndi khama iye anali nalo yankho palibe chimene chiti chidzayime mu njira yake ngakhale mabasiketi atatu kapena folo zipolopolo zamajaka zinadutsa mchikhoto chake koma izo sizinamuvulaze iye iye anayesera iye ankafuna kuti apange china chake ndipo iye anali adapemphera mokwanira pa icho ndipo iye anali wakhama palibe chimene chinayima pa njira yake.
Could you imagine Noah in his days?
Kodi inu mungalingalire Noa masiku ake momwe Noa anakhalira wakhama tsopano iye anali mulimi chabe ndipo iwo ankakhala mu tsiku lalikulu la kafukufuku wa sayansi mwina mwake kuposa momwe ife tilili lero chifukwa masiku amenewo iwo ankamanga mapiramidi ndipo ngati aliyense wa inu anali nawo mwayi wokhala pa piramidi yayikulu ya Igupto ndi kuona Sphinx ndi zina zotero bwanji ndi zodabwitsa kuziona momwe iwo ankapezera konse miyala iyo mwamba umo mumlengalenga pafupifupi utali wa mdadada wa mumzinda iyo inkalemera matani masauzande lero ife sitingakhoze kuzipanganso izo. Ife sitimazimvetsa iwo anali ndi china chake iwo anali ndi utoto iwo anali ndi china chake chimene ankatha kuwumitsira nacho thupi icho chinkapangitsa ilo kumaoneka mwachibadwa ndithu kwa zaka zochuluka zambiri ife tilibe luso limenelo zopentapenta ndi zina zotero zomwe iwo anali nazo mʼbado waukulu wa sayansi. Koma tsiku lina pamene Noa anali uko mu munda mwina akukonza mbewu zake Mulungu anaonekera kwa iye ndipo anamuwuza iye konzekerani kupulumutsa banja lanu ndipo mumange chombo ndipo ivumba mvula. Tsopano ife tonse tikudziwa kuti dziko la chigumula mvula inali isanavumbe ndipo tsopano izo sizinagwirizane ndi oganiza za sayansi ya dziko limenelo uthenga wake unali wosiyana mosakayika kuti asayansi anzeru ankabwera kwa iye ndi kumati tsopano taonani apa bambo Noa tsopano ife tili ndi zida zomwe tikhoza kujambula mwezi ndipo ife tikhoza kuchita kafukufuku yense uyu wa sayansi ndipo kulibeko madzi kumwamba kumeneko ndipo kodi madzi adzatsika bwanji kuchokera kumeneko pamene kulibeko madzi kumwamba uko oti atsike ndinu opusa mukuchita chinthu chomwe kulibeko kulibeko madzi kumwamba uko koma Noa amakhoza kunena kuti Mulungu anena kuti ivumba ndipo izo zikukhazikitsa izo Mulungu ananena chomwecho zaka 100 ndi 20 iye anali wakhama pamaso pa dziko la sayansi la tsiku lake akudzinenerabe kuti uthenga wake unali wolondola chifukwa iwo unachokera kwa Mulungu iye anali ndi cholinga choti achipange iye anali ndi uthenga woti ausamalire ndipo iye anali wakhama pakutero zilibe kanthu zimene dziko lonse linkanena Noa anamva kuchokera kwa Mulungu ndizo zonse zomwe zinali zofunikira kwa iye iye anali atamva liwu iye anali wotsimikiza uyo anali Mulungu ndipo iye anali akukonzekeretsa china chake chimene chinkaoneka chopusa kwambiri kwa dziko koma komabe Noa ankadziwa kuti Mulungu akanadzasunga mawu ake kodi limenelo siliyenera kukhala phunziro kwa ife lero lino ola monga Yesu ananena monga zinalili masiku a Noa chomwechonso zidzakhala pakudza kwa mwana wa munthu. Uthenga umene uli wopusa kwa dziko iwo samaumvetsa iwo komabe iwo amene analumikizana ndi mzimu woyera akudziwa kuti iye adzabwelera kachiwiri ine ndikukhoza kuwaona anthu pamene iwo ankamumvera chisoni Noa wokalamba wosaukayo zakuchuluka kwa chisangalalo chomwe iye ankachiphonya ndi za dziko ndi zinthu zimene zinkachitika koma Noa ankakakamirabe anagwiritsitsabe tsiku lina Mulungu ananena kwa Noa chabwino iwe wachita gawo lako tsopano Sabanolo wa mtombomu, iwe ndibanja lako, ndibo a, nazindikira a, mbala mezinamba kulugira nkati, ndibo, ndibo nyama, zinayamba kulo wamo, ziwiri ziwiri. Noa ndibanja lake, anolo wa nkati. Ndibo ntayu zonse, bama kala okulubirira amalire, inadima wacha iyo. Anda amene amabwera ku charity iwa masangalala ndi utenga mwina mwake kuchokera ku kwayala kapena kwa oimba kuchokera kwa mtumiki kapena umboni iwo amasangalala nazo izo koma kuti abwere nkati ndi kudzakhala gawo la icho iwo basi sangachita zimenezo iwo amakonda kumvetsera koma iwo sangakhale gawo la izo iwo samafuna kuti azizindikiritsidwa ndi izo iwo amafuna kukhala kumbali imodzi izo nthawi zonse zakhala ziliko ndipo mosakayika analipo mtsiku limenero. Kenako pamene khomo la chombo linatsekedwa, ambiri anthu amenewa anati, chabwino tiyeni tipite kumeneko ndipo tikaime pozungulira. Tsopano ngati zikafika pochitika kuti mwachitsanzo mambo wachikulireyo amalondola. Josefe timaganiza kuti munthu wachikulireyo anali atatenga pang'ono. Koma ine ndinasangalala kumumvetsera iye akulalikira. Atayima pamenepo pa khomo. Ndipo tsopano ife tikudziwa kuti china chake chatseka chitseko chimenecho. Tsopano iye ndiwo kalamba wabwino. Ndipo ngati zinachitika kuti madzi ena akutsika kuchokera kumwamba uko, bwanji. Iye angatilowetse ife mkati. Inu mukuona? Inu simukufuna kudalira. Inu simumafuna kutamula ubwino wa Mulungu. Inu mumafuna kukhala otsimikiza kuti mwangobweramo pomwe muli ndi mwayi woti mulowe mkati. Ndiye chinthu choyamba inu mukudziwa tsiku loyamba onani momwe Mulungu amayikira kupsinjika pa anthu ake nthawi zina. Ine ndikulingalira tsiku loyamba. Noa anati kwa banja lake, chabwino, tsopano ife tikwera mwamba. Tsopano mawa mumlengalenga mudzakhala mandima. Simunayambe mwachitapo ndima kale. Ife sitinayambe tazonapo izo. Mvula ivumba, mbezi zisesa kudutsa mlengalenga. Ndipo mawa otsatira dzuwa linatulukira. Wopanda chosonyeza. Tsiku lonse Noa ndi banja lake ankangoyang'ana. Chabwino zinthu zinkapitilira chimodzimodzi basi momwe izo zinkachitira. Ine ndikuganiza wokhulupirira amalire ankati munthu wachikulireyo walakwitsa. Iwo anabwerera ku mzinda kumakadya kumakamwa ndi kukakondwerera. Ine ndikulingalira banja lake momwe izo zenera kuti zinali zopsinja pa mwamunayo. Koma iye sanafoke ndipo anayamba kugogoda pa khomo ndi kumati anthu tsekulani chitseko ine ndimalakwitsa chifukwa chiyani iye ankadziwa kuti anali ndi choonadi ndipo iye anagwiritsitsabe kwa icho ngati iye sinavumbe lero iyo idzatero mawa ndi zimenezo tu chabwino ndipo tsiku lachiwiri linadza ndipo ife tikuzindikira dzuwa linatulukira ilo linadutsa monga limachitira tsiku lililonse. Analibe chisonyezo cha mvula. Komabe iye anali ndi khama. Paka masiku 7 Noa anali atakhala pamenepo. Anati ngati iyo sinavumbe lero iyo idzatero mawa. Mwaona? Iye anali atazikika. Iye anali akukakamira wakhama. Chifukwa iye ankadziwa kuti Mulungu ananena chomwecho ndipo zinkayenera kukhala mwanjira imeneyo. Tsopano potsiriza pa tsiku lachisanu ndi chiwiri pamene iye anakasuzumira panja pa windo mumlengalenga munali mukuchita ndima. Mphepo inali kuwomba kudutsa mapiri. Mitengo inali kuwerama. Anthu anali akuguwa osadziwa choti achite. Ndipo patapita kanthawi madontho akulu kwambiri a mvula anayamba kugwa kwa nthawi yoyamba akumenya pa misewu. Ngalande zinadzaza. Akasupe onse anatumphuka. Madzi anayamba kukwera. Anthu analowa mabwato awo ndipo iwo anamira. Mphepo zinali zaukali. Ndipo iwo anayamba kuzama ndi kuzama ndi kuzama. Patapita kanthawi iwo anayamba kubera mungalawayo. Iye anasuzumira panja pa zenera. Wotsiriza anthu akukuwa panalibe njira yoti iye akanawafikira ndi kukawatengako iwo. Iye anali mwamba kutali mchipinda cha pamwamba. Iwo anali atachimwira kutali tsiku lawo la chisomo panalibenso china chinatsalira kwa iwo. Izo zinali mochedwa kwambiri pamenepo. Potsiriza kuyenera kuti unali kumvelera kotani kwa Noa pamene iye anasuzumira panja pa msewu ndi kuona mabwato onse ang'onowo aya iwo anali omangidwa ndi Mulungu kapena ayi. Inu mukuona anthu amaganiza zimenezo lero. Iwo akhoza kumanga chombo chawo chawo. Iwo akhoza kumanga chipulumutso chawo chawo. Inu simungakhoze kuchita zimenezo. Mulungu analipangira ife chipulumutso ndipo ife tiyenera kuti tichilandire icho. Basi chombo chomangidwa ndi munthu sichidzayima. She chili chonse kimene munthu anga kwaze kuchipanga chimene chili chosiyana ndi chifuniro ndi mawu a Mulungu icho sikidzayima koma momwe izo ziyenera kuti zinalili pamene akazi a Noa ndi apongozi awo ndi mwana ana ndiyena wotero pamene iwo anaona madzi awo akukwera akupita ku chombo ndipo komabe chombocho chinali chikadali chikhalireni koma padapita kanthawi iwo anamverera kuti icho chamasuka icho chinali chikuyandama Noah anadziwa kuti zake zonse zomwe iye anali atayesetsa kuti azipange zomwe iye anali atazichita uthenga wake unali umupindula pamenepo icho chinali chikamasuka iye anali akuchoka pa nthaka monga momwe izo zimakhalira pamene munthu amakhala wosabwera ndi kudzagwirana chanza ndi abusa kudzayika dzina lake pa bukhu koma pamene iye adzakhala pamenepo mpaka atamvelera china chake chitamasuka mkati mwake ndipo iye amayamba kuyandama kunja uko mwachikhulupiriro akudziwa kuti machimo ake apita ndipo iye wazika moyo wake mwa Khristu ndipo pamakhala china chake chimamukweza iye mwamba ndi mwamba akuchita khama wakhama Mose anali wakhama kwambiri iye adapita ku Igupto ndi kukapha munthu ndipo ndi maphunziro ake onse ndi kuphunzitsidwa kwake ndipo komabe iye anachita chinthucho molakwitsa iye anayesetsa chifukwa iye ankadalira mu zomwe iye akanakhoza kuzikwaniritsa mwa maphunziro ake ndi mwa iye mwini ife timawuzidwa kuti iye anali mwamuna wa nkhondo ndipo zomwe iye anali adaphunzitsidwa kuti azichita ife tikupeza kuti izo zinalephera ndipo pamene izo zinalephera iye sanali wakhama pa zimenezo iye anathamangira ku chipululu kwa zaka 40 koma nthawi ina iye anakumana ndi Mulungu mchitsamba chonyeka anamvula sabato zake iye anaona ulemerero wa Mulungu iye anaona ndodo yowuma ikusanduka njoka ndipo kubwereranso kudzakhala ndodo kachiwiri iye anaona dzanja la khate likuchiritsidwa ndi mphamvu ya Mulungu ndipo iye anamva liwu la Mulungu likuyankhula kwa iye palibe chimene chikanati chikamuletse iye ndiye ine nthawi zambiri ndamufotokoza iye ine ndikuyembekeza kuti izo simwe njira yosinjirira bambo wachikulire wa usinkhu wa zaka 80 ali ndi mkazi wake atakhala adakwera pabulu ndi wang'ono mchiuno mwake siku lotsatira ndipo ndepo zikulendera pansi ndodo mdzanja lake akupita maso ake anawatukula ndipo ndipo molunjika mlengalenga ndi ndevu zoyera zikukupizika ndipo wina wake anati ukupita kuti Mose ine ndikutsikira ku Igupto kukalandapo kuwukira kwa munthu mmodzi izo zinaoneka ngati zopusa koma njira ya Mulungu kwa malingaliro achithubithubi ndi zopusa koma ndi zamtengo wapatali kwa iwo amene azikika mmenemo iwo amadziwa zomwe iwo akuziyankhula iwo amalimbikira ndi chinthu chotani chimene chiyenera kukhala Noa kapena Mose kani akupita ku Igupto fuko limene dziko linali ndi mantha fupifupi monga Russia lero kupira kwa mwamuna mmodzi bambo wachikulire usiku wa zaka 80 ndi mkazi wake atakhala pa bulu ndi ndodo yokhota mdzanja lake akupita uko kuti akalandeko chinthucho zachilembeza icho kwa dziko iye anachichita icho iye anakalandako Mulungu amayenera kukhala ndi munthu mmodzi yekha munthu mmodzi kwina kwake amene wamangirizidwa kwa iye wina wake amene amadziwa pamene iwo ayima ndipo ndiwakhama kuzunzidwa ndiye kutsutsana sizimawavutitsa iwo nkomwe akupita kumusi kuti akalandeko ndipo iye anakachita zimenezo izo zinkaoneka zamwano kwambiri pamene panayima mwamuna wamtali mapazi 14 kapena kupitilirapo ine ndikukhulupirira zala zake utali wa mainches 14 ali ndi mkondo mdzanja lake ngati singano yawowomba nsalu mwina mwake theka kuchokera pano kupita ku khomo kunja uko adayimirira ndi kumatsutsa Israeli apo panali Sauli kutsidya linalo mutu ndi mapewa pamwamba pa nkhondo wake munthu wophunzitsidwa onse a iwo wophunzitsidwa bwino ndi wopusitsidwa uko nkulondola ndipo njerekeza ankafuna kutsutsana nawo iwo umo ndi momwe njerekeza amachitira akamaganiza kuti ali ndi mbali yabwino kwambiri bwerani kuno tiyeni tisakhale ndi magazi okhetsedwa awiri okha ife ngati ine ndimukwapule munthu wanu iye tidza inu mudzatitumikira ife ngati iye andipa ine ndiye kuti adzangokhala mmodzi yekha wa ife adzafe malo mwa ankhondo athu ndili ngalero lotani lomwe iye angakhoze kupanga aliyense anachita mantha pafupi kufa ndipo izo zinkaoneka zamwano kuona kamwana kakang'ono kamapewa akugwa kakubwera ndi kachikopa kakang'ono kankhosa kadakulungidwa pa iye legeni itamangidwa pambali yake ndi zikondamoyo zina zamphesa mudzanja lake kuti adzawaona abale ake ndipo njerekeza ameneyo anadzitukumula yekha pamaso pa munthu wa mulungu nthawi ina ndipo iye anayitanira dzanja lake pa izo chifukwa chiyani iye ankadziwa yemwe mulungu anali anati ndidza inu mukutanthauza kundiuza ine kuti mukulola ankhondo a mulungu wa moyo mukumulola mfilisiti wosadulidwa ameneyo azinyoza ankhondo a mulungu wa moyo ndipita kukamenyana naye oh my chifukwa chiyani iye anali wokakamira abale ake anati ife tikudziwa ndiye wamwano bwerera ku nyumba ndi nkhosa izo zomwe adadi anakuuza iwe kuti uziyang'anire iwe ungobwera kuno udzaonelera nkhondoyo inu simungakhoze kumugonjetsa munthu wa mulungu pamene china chake chachitika kwa iye chotero iye anapita kwa sauli ndikulingalira anakanda mutu wake ndipo anayang'ana pansi iye anati ine ndikusirira kulimba mtima kwako mwana koma munthu ameneyo ndi wankhondo munthu ameneyo ndi wankhondo kuyambira unyamata wake ndipo sindiwe kanthu koma wachinyamata ndipo sikudziwa kalikonse zalegeni kapena mkondo kapena momwe ungamenyere oh koma penyani iye akulozera china chake wantchito wanu ankaweta nkhosa za atate ake ndipo iye anati tsiku lina chimbalangondo chinabwera ndipo icho chinadzatenga imodzi ya nkhosa za atate anga ndipo ine ndinachitsatira icho ndipo ndinachipha icho ndipo kenako mkango unadzabwera ndipo unadzamutenga iye ndipo ine ndinawutsatira iwo ndipo ine ndinakawupha iwo tsopano iye anati mulungu amene anandipatsa ine chigonjetso pa chimbalangondo ndi mkango ndi mochuluka bwanji iye andipatse ine chigonjetso pa mfilisiti wosadulidwa uyo amene akunyoza ankhondo a mulungu wa moyo sauli anati koma ndiwe mwana chabe iye anati iwe sunavale kalikonse wangovala kachikopa kakang'ono kankhosa ikirani ine nditero ine ndiyika zovala za nkhondo zanga pa iwe yotero iye anamutenga iye ndi kumuveka zovala zake pa iye kodi inu mungalingalire baibulo linati iye anali wofiira kamunthu kakang'ono mwina mwake munthu wolemera mapaundi 110 atavala zovala zazikulu za munthu wokhoza kulemera pafupifupi 250 pafupifupi mapasi 7 ndi china chake kutalika iye anali yense atafinyidwira pansi kodi inu mungalingalire zimenezo davide anayang'ana pozungulira mapewa pafupifupi otalika chomwecho kutulukira panja ndipo izo zinkaoneka ngati siketi pa iye ikulendewera pansi monga choncho pachifuwa chake iye anapeza kuti chovala cha tchalitchicho sichinamukwane munthu wa mulungu anati chotsani chinthucho pa ine ine sindikudziwa kanthu za izo koma ndiloleni ine ndipite ndizomwe ine ndikudziwa kuti ndizolondola ndi zimenezo tu pamenepo iye anapita mu mphamvu ya mzimu ine ndikukhulupirira anali Hudson Taylor amene ananenapo kwa mmishonari wa ku China mnyamata wa ku China uyu anati bambo Taylor ine ndamverera kuyitana kwanga mwa Khristu iye anati kodi ine ndipite tsopano ndikaphunzire kuti ndipeze Bachelor of Art yanga ndipo kenako PhD ndi zonse zomwe ine ndiyenera kukhala nazo digiri yanga ya udokotala bambo Taylor anati pita tsopano mwana wanga pita tsopano usadikire mpaka nthawi imeneyo itadzafika iwe udzataya moyo wako wochuluka kwambiri ine ndikuganiza ndiko kulondola ine ndikugwirizana ndi bambo Taylor pitani tsopano ine sindikuyesetsa kulimbikitsa umbuli wanga tsopano poyesa kunena kuti sindikusowa maphunziro izo zikhoza kukhala ndi malo ake koma maphunziro opanda chipulumutso amakhala opandana ngula zonse zimakhala kuyandama ndipo opandana ngula pitani pamene kandulo yayatsidwa musadikirire mpaka ine yadatheka pitani pamene mwayiyatsa iyo ngati inu simukudziwa kalikonse kuposa momwe iyo inayakira kawuzeni ena momwe iyo inayakira mwina mwake nawonso adzayiyatsa mukuona chotero mwansanga pamene kandulo yangoyatsidwa pitani mukamuwuze aliyense momwe mwayatsira kandulo yanuyo ndipo mwina mwake iwo adzayatsa kuchokera pa inu mukuona zindikirani Ndithudi Davide anali kwakhama chifukwa iye ankadziwa Samsoni anakumanizana kumunda tsiku lina ndi Afilisiti 1000 momuzungulira iye ndipo anayang'ana mozungulira paliponse iye sanali munthu wophunzitsidwa yemwe ankadziwa kuti amenya bwanji koma pamene iye anatembenuza mutu wake iye anamvelera pangano limenero mangongo amenewo anagunda mapewa ake ndizo zonse zomwe ankayenera kuzimverera iye anapeza chinthu choyamba mdzanja lake chinali chibwano cha bulu ndipo iye anakanthira nacho pansi Afilisiti 1000 bwanji iye anali wakhama chifukwa iye ankadziwa kuti Mulungu anali atapanga pangano ndi iye la mangongo 7 amenewo bola ngati iwo apachikika mʼmalo mwawo palibe chimene chikanati chimuvutitse iye o mbale mulongo momwe mpingo wa Mulungu wamoyo uyenera kuyima usiku uno wokangamira bola ngati ife tingamverere pangano la mzimu woyera magazi a Yesu Khristu akutiyeretsa ife ku tchimo lonse ife sitikuyenera nkomwe kulola chilichonse kuti chiyime pa njira yathu kukangamira ndithudi Yohane neneri wamkulu yemwe ananenedwa za iye kuti anauka pamene iye anali muchipululu iye anauzidwa ndi Mulungu iwo anali akumuyembekezera Mesiya ndithudi zaka 400 iwo asanakhale naye mneneri koma Mulungu anamuza iye mchipululu iye anati tsopano iwo adzayesera kukuuza iwe dokotala wakuti ndi wakuti ndi munthu yemwe akuyenera kukhala Mesiya ngati inu muti mumulengeze iye bwanji iye ndi munthu wabwino kwambiri mu mpingo wathu ndipo iwo adzanena kuti chabwino mdzukulu wa wansembe wamkulu kuno iye ndi munthu amene ayenera kukhala nacho ndi zina zotero koma taona Yohane iyi ndi ntchito yeniyeni iwe uyenera kukhala wotsimikiza potero ine ndikupatsa iwe chizindikiro pa iye amene iwe udzaona mzimu ukutsika ndi kudzakhala pa iye ameneyo adzakhala mmodzi yemwe ati adzabatize ndi mzimu woyera ndi moto Yohane anayima pamenepo anayang'ana pa osonkhana pamene iwo ankabwera ndipo iye aliyense akubwera izi izo ndi zinazo koma iye samakhoza kumuona iye tsiku lina atayimirira akutsutsana ndi wansembe akuti iwe ukutanthauzako ndiuza ine kuti nthawi idzafika pamene nsembe ya tsiku ndi tsiku idzachotsedwapo iye anati udzabwera munthu ndipo iye anayang'ana apo izo zinali anati taona ndiuyo mwana wankhosa wa Mulungu amene achotsa tchimo la dziko lapansi iye anadziwa izo chifukwa Mulungu anali atamuwuza iye pa yemwe iwe udzaona mzimu ukutsikira iye anadziwa izo iye anali wokangamira kubwerera kwa mkazi wang'ono uyu ife tili ndi zinthu zambiri zomwe ife tinganene za osiyanasiyana omwe anali akhama okangamira ogwiritsitsa kuti akwaniritse ine ndili ndi mbalume yaing'ono yomwe ine ndimanena pang'ono iyo ingakhale yabwino kuti inu muyitenge iyo wopambana samathawa ndipo wothawa sangapambane sangoganizani za izo wopambana samathawa ndipo wothawa sangapambane inu muyenera kugwiritsitsabe ndipo ngakhale inu musanayambe nkomwe mukhale otsimikiza kwenikweni kuti mukulondola ndiyena mukhale okangamira musalole chilichonse chikusuntheni inu ngazipitiliranibe ine ndakhala nazo zondichitikira zingapo za izo ndipo inu mukudziwa izo ine ndikudziwa chinthu chimodzi ichi pamene iwe ukhale wotsimikiza kwenikweni kuti iwe uli muchifuniro cha Mulungu pamene iwe watsimikiza kwenikweni kuti wakhazikika pa Kavare palibe chomwe chingasunthe iwe iwe umakhala pamenepo kazi wang'ono uyu iye anali wachigiriki ndi msirofonika ndipo iye anali atamva zakutchuka kwa Yesu tsopano kodi chikhulupiriro chimabwera bwanji pakumva kumva mawu iye anali atamva za iye ndipo inu mukudziwa iye mwina anali nazo zinthu zambiri zoti zimulepheretse iye pokhala iye wachigiriki chikhulupiriro chimadza pakumva ife tikudziwa zimenezo ndipo iye anali ndi zinthu zambiri zoti zimulepheretse iye koma chikhulupiriro chimapeza gwero palibe amene amadziwa kalikonse za izo chikhulupiriro chimapeza gwero ili lomwe palibe amene angalifotokoze ilo ndi china chake chimenewe umachidziwa ena sangakhoze kuchiona icho koma chikhulupiriro chimachiona icho chikhulupiriro chimachiona icho pamene diso la chibadwa silimachiona icho koma diso la mkati limaona chinthu chimenecho tsopano iyana ali ndi chosowekera cha Yesu iyana chinthu choyamba chimene inu muyenera kuchita ngati inu muti mumupeze Khristu inu muyenera kudziwa kuti inu muli nacho chosowekera cha Iye pamene inu mukuganiza kuti inu basi simukumusowa Iye ndiye inu simudzamupeza konse Iye chifukwa inu simudzamufufuza Iye molimbikira kodi inu munalionapo lemba lija limene limati funani ndipo inu mudzamupeza gogodani ndipo chidzatsegulidwa kweni kumeneko sikungogogoda monga ndipo chidzatsegulidwa Iye kumeneko sikungoti chabwino ine ndinatuluka mbuye ndine pano inu mukundifuna ine ayi sizimenezo Iye amene afuna Iye amene agogoda kupitiliza izo ziyenera kufanana ndi malemba ena onsewo monga waweruza wosalungama ndi mkazi wa masiye Iye mopitilira ankagogoda pa chitseko chake Iye anali wokangamira ngati Iye amukana Iye lero mawa Iye anali m'manja ake kachiwiri umo ndi momwe inu mumafunira kumutengera Mulungu kukhala m'manja ake mawa uliwonse usiku uliwonse tsiku lililonse nthawi zonse mosalekeza kumangofufuzabe kumangopemphabe kumangogogodabe osati kungogogoda kanthawi pang'ono ndipo mkutopa ndi kuchokapo kumangoyimirira pamenepo ambuye ndili pano ndipo ine sindichoka ine ndili m'manja mwanu tsopano ine ndikhala pomwe pano inu mukutopa kundimvetsera ine ndikungokhala ndi nthawi yopambana ndi kugogoda chifukwa ine ndikudziwa inu mukubwera amen ndi pamene china chake chimachitika yayenera kuti akuchotseni inu mdzanja lake mwaona zikatero Iye amatulukira kuti adzakuyankheni inu tsopano chikhulupiriro chimapeza izi mawu ake ndi lupanga baibulo limatero mwa Hebrews 4:12 kuti mawu a Mulungu ndi akuthwa kuposa lupanga lakuthwa konsekonse tsopano pali chinthu chimodzi chokha chomwe chingakhoze kugwira lupanga ili ndicho dzanja la chikhulupiriro dzanja la chikhulupiriro ndi chinthu chokhacho chimene chingakhoze kutulutsa lupanga ili la chikhulupiriro lupanga la mawu tsopano inu mukhoza kukhala ndi mkono wofowoka wongokwanira kuti mulinyamule ilo kukulunga mitsidwa wofowoka kwambiri mwina mwake ndizo zonse zomwe inu mungakhoze kudula mopyoza koma lupanga ili la mawu lidzadula molekanitsa lonjezo lililonse limene Mulungu anapanga mwa iwo ngati iwo akanakhala ndi mkono wabwino wamphamvu wa chikhulupiriro utagwira ilo pamenepo ine ndikumukhulupirira Mulungu pa machiritso anga ine ndikumukhulupirira Mulungu pa batizo wanga Mulungu anapanga lonjezo ndipo chikhulupiriro chagwira lupanga ili ilo lidzamudula Iye kuchokera muthanthwe kutali uko lonjezo lililonse la Mulungu likhoza kudulidwa molekanitsidwa ndi mawu a Mulungu pakuti ilo ndi lupanga Iye anali ndi zopinga zambiri koma chikhulupiriro chake chinalibe chilichonse mukhoza kukhala ndi zopinga zambiri munthu aliyense amene amayamba kuti akakumane ndi Khristu adzapeza kuti muli ndi zopinga zambiri koma chikhulupiriro chanu sichimakhala ndi chilichonse chikhulupiriro chilibe chotchinga ayi chikhulupiriro chimakhala ndi ubweya pa chidale pake akatumba akulu kwambiri kulingalira kumadzuka ndi kuti iwe ukudziwa izo ndizomveka chikhulupiriro chimakokera akatumba ake mbuyo ndi kutulutsa chidale chake chachikulu panja ndi kuti khala chete khala pansi ndipo kulingalira kumalumphira mungodya ndi kutenga chopondapo chake londola chikhulupiriro chili ndi akatumba ndipo Iye amatanthauza zimene Iye amanena ndi chimene ife tikusowa usiku uno ndicho chimene mpingo wa Four Square ukusowa ndicho chimene gulu la Chipentecost likusowa ndicho chimene dziko lonse likusowa ndicho chimene ine ndikusowa ndicho chimene inu mukusowa ndipo ife tikuyenera kuchita manyazi kuvomereza izo koma ife tikusowa chikhulupiriro chimene chiti chidzagwire mawu a Mulungu ndikunena kuti iwo ndiwoona kukumana ndi njerekezi ndi kuti pakuti atero ambuye ine ndinali kuwerenga tsiku lina pamene mwamuna anati njerekezi anafika patsogolo pake ndipo anati iye anangokhala basi kanjerekezi kakale kakang'ono ndipo iye anati bu anati ine ndinalumphira mbuyo ndipo anati iye anati bu ine ndinalumphira mbuyo nthawi zonse amafuula bu ndipo ine ndimalumphira mbuyo iye amakula ndipo ine ndimakhala wocheperapo ndipo anati iye amapitiriza kumati bu anati ine ndimakhala wocheperako nthawi iliyonse ndikalumbira mbuyo ndipo iye amakula anati ine ndinadziwa ine ndimayenera kuti ndimumenye iye pakapita kanthawi anati ine ndinayang'ana kozungulira ndinaganiza chiyani ine ndinapeza mawu a mulungu anati ine ndinawakulunga iwo mdzanja langa ndipo njerekeza anati bu ndipo ine ndinati bu mobwezera ndipo anati pamene ine ndinati bu mobwezera nthawi iliyonse ine ndikati bu iye amacheperapo ndipo ine ndimakulirapo ndi zimenezotu inu muyenera muzimumenya iye nthawi ndi nthawi inu mukudziwa anthu samakhulupirira kuti kuli njerekezi ine ndimakumanizana naye nthawi zonse ndimawombana naye iye tsiku lililonse wokhulupirira wina aliyense amatero inde inu muyenera kumenyana naye iye nthawi ndi nthawi chotero inu mukhoza kungoyamba pakali pano pali chinthu chimodzi chokha chimene iye amachiopa ndi magazi amenewo ndi mawu amenewo chikhulupiriro chimagwira iwo icho nchamphamvu chimagubabe mtsogolo tsopano ife tikupeza mkazi wang'ono wa chigiriki uyu monga ine ndinanenera iye anali ndi zotchinga zambiri koma chikhulupiriro chake chinalibe chilichonse chikhulupiriro sichimakhala ndi zotchinga zilizonse iwo akanakhoza kunena kwa iye kodi iwe ukudziwa kuti ndiwe wa chigiriki ndiwe wa chigiriki iwe ukudziwa iwe siuli wa chipembedzo chake usapite kumeneko kwa gulu limenero tsopano ndicho chimodzi mwazotchinga mukuona koma ngati iwe uli nacho chikhulupiriro iwe upitabe uli monse izo sizimapanga kusiyana kulikonse chipembedzo chimene iye alimo basi kuti iye ali pamenepo iye anali ndi chosowa iye anali ndi mwana wamkazi amene anali akufa ndi khunyu ndipo iye ankayenera kuti afike kwa iye chifukwa madokotala sakanakhoze kumuchitira iye kalikonse sangakhoze kuchita izo panopi chotero iye ankayenera kupita kwa yesu iye anali atamva kuti iye anali atachizapo matenda a mtundu umenewo chabwino iwo anati iye siyali iye sanabwere ndi chisisimutso chake ku zipembedzo zanu izo sizinamutchinge iye mkazi wang'ono uja anali ndi chikhulupiriro iye anali wokangamira iye anangolidutsa gulu limenelo chikhulupiriro chake chinamuchotsa iye kwa izo ngati iwo atangokhoza kuchita izo lero wina wake akuti kuli msonkhano usiku uno ku mpingo wa 4 square chabwino izo sizili za chipembedzo chanu inu kuli bwino mutalikirane nako kumusi uko mungokankha mopitilira mpaka mutadutsa chikhulupiriro chanu chidzakutengerani inu mopitilira mukuona chikhulupiriro sichimakhala ndi chotchinga icho chimapita muli monse palibe chomwe chiti chidzayimitse icho monga ine ndinanenera ndicholimba akatumba akulu icho chikabwera pabwalo zina zonse zimachita mantha ndi icho inde bwana iwo adzachithawa icho ngati katsabola iwo basi amangopita kutali alibe kanthu kochita ndi izo pamene chikhulupiriro chachikulu chiuka kuti ine ndikumudziwa amene ndamukhulupirira ndine wakakamizika ndi zimenezotu pakhoza kukhala kuti panali gulu lina limene linabwerapo ndi kuti masiku azoziwitsa anapita kulibeko chinthu choterocho chonga icho ndilo gulu la oyera odzikudubuza kumusiko ayuda amenewo ife ndi agiriki ife ndife anzeru ndife gulu la anthu aluntha ife timalipatsa dziko luso nyimbo ndi chipembedzo ndipo kulibeko chinthu chotero monga icho koma iye anali wokangamira masiku azoziziwitsa anali asanapite kwa iye chifukwa china chake chinali chitamuwuza iye pansi apa kuti izo sizinali izo ndipo yesu anali nacho chimene iye anali kuchiyembekezera ndipo iye anali wotsimikiza kuti afike kwa iye mosalabadira ngati chilembedzo chake chinathandizira izo kapena ayi iye anali akupita muli monse iye anali kupita kuti akafike kumeneko iye anali wokangamira akukangamirabe masiku azoziziwitsa akhoza kukhala kuti anatha kwa iwo koma sizinali chomwecho kwa iye umo ndi momwe izo zimakhalira ndi wokhulupirira aliyense anthu amenewo amati masiku azoziziwitsa munthu anandiuza ine nthawi ina kale anati ine sindikusamala zomwe inu munganene Branham anati ine sindimakhulupirira kuti kuli chinthu chonga ngati machiritso a uzimu ine ndinati ndithudi ayi kwa inu izo sizinali za osakhulupirira basi kwa iwo amene amakhulupirira uko nkulondola sizinatumizidwe kwa osakhulupirira izo zinatumizidwa kwa okhulupirira inu simungakhoza kusangalala nawo iwo chifukwa inu simukudziwa kanthu za iwo yankafuna kundiuza ine panalibe chinthu chotero chonga mzimu oyera ine ndinati inu mwangochera pafupifupi ndi zaka 33 kwa izo ine ndinati ine ndikudziwa bwinoko ine ndinawulandira kale iwo za mkhutu ine ndinati zikhoza kukhala kwa inu koma osati kwa ine ndi zenizeni kwa ine ndi moyo china chake chasikika ya nabwera mochedwa kwambiri kuti adzanduza ine zimenezo iwabwera mochedwa kwambiri kuti adzanduza ife zamachiritswa uzimu ife tinachiritsidwa kare ife tinadzazidwa kare ndi mzimu oyera ife tinacho kare kusomo chokwatulitsa amen ndizo zochedwa kwambiri kwa chilichonse cha zinthu zimenezo iwakhoza kungokhala chete ifera zimeza kale izo chikhumbiro chathu chikhoza kunena khalani pansi ine ndikudziwa chimene ndikuchikamba chabwino madokotala ine sindikusamala zomwe dokta wakuti ndi wakuti akunena baibulo linanena izo ndipo ine ndili nacho chikhulupiriro mu baibulo limenelo mdzanja langa ndipo chikhulupiriro changa chimagwirizira icho kunja uko yesu akubwera ine ndimakhulupirira kuti ine ndalandira mzimu oyera chifukwa ine ndimamuona iye akukhala mmoyo mwanga ameni ndizo molingana ndi mawu palibe vumbulutso loonetseredwa kutsimikizira kwa ngwiro kwa baibulo kukhala lolondola ndipo yesu khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse asiyeni iwo aziseka mwanjira imeneyo iwakhoza kumaseka zonse zomwe iwo akufuna kutero ife tidzangokhala basi wokangamira monga iwo analili pamene Noa anali Mose anali ena onse otsanzira amene aziuka ayane ndi ayambule anaponyera ndodo yawo pansi inasanduka njoka apo panali amuna amenewo wolemekezeka basi monga iwo akanakhalira anachita ndendende chimene Mulungu anawawuza iwo kuti achite ndipo apo panadza gulu la otsanzira anaponyera ndodo zawo pansi chinthu chokhacho chimene iwo akanakhoza kuchita kungoyima nji ndi kumaona ulemerero wa Mulungu ameni Mulungu adzayima ndi icho ngati iye anakutumani inu ndipo inu mukutsimikiza za izo inu mudzakwaniritsa ntchito imene Mulungu anakukonzeranitu kuti inu mudzayichite inu mudzayima pamenepo ndipo Mulungu adzampiritsa wotsanzira aliyense wachithupithupi kutali ndi inu kulondola imani pamenepo inu mukhoza kukhala wokangamira chifukwa inu mukudziwa yemwe inu mwamukhulupirira ndi chimene chili cholondola lipimeni vumbulutso lanu ndi mawu ngati izo zili zotsutsana ndi mawu zisiyeni izo zokha ngati izo zili ndi mawu Mulungu ali womangidwa wokakamizika kusunga mawu ake tsopano pakhoza kukhala pali gulu la madona laima pangodya inu mukudziwa ndipo iwo anati apa iye akubwera tsopano iye ali ndi mwana uyo kumeneko yemwe ali ndi khunyu ndipo dokta wakuti ndi wakuti ananena kuti kulibe mankhwala akhunyu ndipo apa iye ali akupita kumusi kuchipembedzo chosadziwika icho kumusuko kuti mneneri wotentheka uja kuti abwere kuno ndikudzamuchiritsa mwana ameneyo ndiye iwo anati ife tiyenera kumuyimitsa Suzi ine ndikukhulupirira kuti palibe Suzi pano koma ife tiyenera timuyimitse Suzi ndi kumuwuza iye chifukwa iye wakhala ali mkazi wabwino palibe chotsutsa moyo wake koma ife tiyenera timuyimitse iye ndipo ndi chinthu chokhacho chimene ine ndikudziwa kuchita iye wamudutsa wina aliyense chotero iye sangadutse chotchinga ichi iwe kudziwa chiyani Suzi mwamuna wako akusiya iwe chifukwa iye ndi trustee kapena dikoni pagululo ndipo iye akusiya iwe ndithudi monga dziko ngati iwe uti upite kumusiuko iye anali wokangamirabe iye anapitirirabe nazo mukuona chikhulupiriro sichimadziwa chotchinga icho chiyenera chikafike kumeneko enako iye anadutsa gulu lina lomwe linati iwe ukudziwa chiyani pamene iwe udzabwerere utagonjetsedwa ndi kupeza kuti kulibeko kanthu kwa izo aliyense mwa oyandikana nawo adzakuseka iwe izo sizinapangitse nkomwe kuti makutu ake asanduke kukhala wofira iye anali wokangamira iye anapitirirabe nazo ine ndikuzikonda zimenezo ine ndikukonda kukangamira kumeneko ndipo apa panayima mmodzi wamadikoni ndipo anati ngati iwe udzapite kumeneko iwe kudziwa chimene wati adzachite adzakutulutsa iwe mu mpingo wako chifukwa iwe wadziphatika wekha kwa oyera wodzikutubuza awo kapena anthu amenewo ndipo anati inu mukudziwa mundikhululukire ine mwina mwake ayenera kuti sananene zimenezo mukuona iwe ukudziyanjanitsa wekha ndi iwo iwe udzachotsedwa mu mpingo wako iye anali wokangamirabe chikhulupiriro sichidziwa kugonjetsedwa iye anali ndi chinthu chimodzi choti achikwaniritse ndipo icho chinali kufika kwa Yesu iye anali ndi chosowa ndipo iye anali mmodzi yekhaya amene anali nacho chosowa chimenecho ine ndikunena izi usiku uno mʼbale mlongo ndine wa usinkhu wa zaka 53 ndakhala ndikumutumikira iye kuyambira ine ndili ndi zaka pafupifupi 20 iye anakwaniritsa chilichonse chimene ine ndimachisowa ndipo pamene zidzafika kuola la imfa yanga ine ndikutsimikiza chimene ine ndidzasowe pamenepo mapiko awiri kuti ndidzakafikire kutsidya la mtsinje iye adzakhala ali kumeneko musadandaule ine ndikudziwa iye adzakhala ali kumeneko ine ndidzangobwezeretsa lupanga lakale mchimake ndikudzavula chisoti kudzachika icho pansi pamtsinje. Pamene ine mphepete, pamene ine ndidzamva phokoso, ndipo ine ndidzafuula, tumizani bwato lopulumukira. Ine ndikubwera kwathu mawa uno. Ilo lidzakhala pamenepo. Inde bwana, nyenyezi ya mmawa idzatsika ndi kudzawalitsira njirayo. Kudzawoloka mtsinjewo ife tidzapita. Inde bwana. Amen. Iye anali wokangamira. Iye anali ndi chopindula. Iye ankadziwa kuti ankayenera kukhala wokangamira kuti apite kwa Yesu. Chotero iye ankayenera kudutsa chilichonse. Potsiriza, iye anafika. Tsopano potsiriza anafika kuno. Chilichonse chili bwino tsopano. Ndiyena apa panabwera chotchinga china. Mwamuna yemweyo amene iye ankadzinenera kukhala ndi chidaliro mwa iye, mwamuna yemwe iye ankayesera kuti amufikire Yesu. Iye anati, ine sindinatumizidwe kwa mtundu wako. Oh, man. Kodizo, sizingati pangitse ife achi Pentecost kuphulika. Mai. Ine sindinatumizidwe kwa mtundu wako. Zimenezo zinali zodzidzimutsa. Kuma inu mukudziwa chiyani? Chikhulupiriro sichimadziwa kudzidzimuka. Yeno kachiwiri ya kutembenuka mopotoloka pambuyo pa zinthu zonse izi zimene anali atadutsamo ndipo chikhulupiriro chake chikugwira kuti iye ankadziwa kuti Yesu akanakhoza kumupatsa iye chokhumba chake ndipo iye anadutsa mu chilichonse chazotchinga izi. Ndipo pamene iye anafika kwa iye ndiye anakana. Mosabisa, ine sindinatumizidwe ngakhale kwa mtundu wako. Ndikukhoza kumulingalira iye atayima pamenepo ndipo maso ake akunyezimira. Iye anali patsogolo pa iye pamenepo. Ndizo zonse zomwe iye ankayenera kukhala. Ndipo anati, pambali pa zimenezo, mtundu wako suli kanthu koma gulu la agalu. Oh my. Bwanji ngati iye akananena zimenezo kwa inu, inu mukanati ine nditenga mapepala anga kuchokera ku Four Square iyi ndikupita kwina kwake. Ine sindidzabwereranso kumeneko. Ine ndizilenga izo kuchokera kwa akuti ndi akuti. Oh, inde bwana. Komabe iye anagwiritsitsabe. Oh, ona chikhulupiriro sichidziwa kugonjetsedwa. Alibe chomwe chidzayimitse icho. Ngakhale Yesu ananena kwa iye, yemweyo kumene anapitako. Anati, ine sindinatumizidwe kwa mtundu wako, ndipo iwo sali kanthu koma gulu la galu. Koma chiyani, iye anali atagwirizira chikhulupiriro chenicheni, chikhulupiriro sichimadziwa kugonjetsedwa. Ine sindikusamala kumene icho chikuchokerako. Sichimadziwa kugonjetsedwa, chifukwa iye anali nake chikhulupiriro. Komabe iye anagwiritsitsabe. Oh, ine ndikuzikonda zimenezo. Iye sanali mbewu ya mnyumba yotentha, wa hybrid, monga ena aiwo lero. Zipembedzo za hybrid izi zomwe ife tili nazo lero, inu mukudziwa. Izo si zabwino. Chilichonse tsopano ndi cha hybrid. Mpaka iwo ali ndi mipingo ya hybrid. Akhristu a hybrid. Amalowamo pogwirana chanza. Oh, iwakhoza kuvala bwino mwina mwake kugwiritsa ntchito chingerezi chabwinoko ndi zina zotero monga choncho. Mulibe moyo mmenemo. Inu mukatenga ngala yayikulu ya chimanga cha hybrid mwina mwake ndi chokongola kuchulukitsa kawiri kuposa chinacho. Idzaleni iyo yoifa. Mulibemo moyo mwa iyo. Konkulondola. Ife sitikufuna chilichonse cha hybrid. Ife tikufuna chinthu chenicheni. Inu mulibe icho. Mukhale pamenepo mpaka icho chitabwera. Muvomereranji mlo wa malo pamene mlengalenga mwa chipentekoste. Limodzaza ndi zenizeni. Mukuona? Mulibemo cha hybrid. Icho sitingapirire. Inu nthawi zonse mumayenera muzipopera mbewu ya hybrid. Kuyingisa tizilombo pa iyo. Umo ndi momwe zimakhalira ndi ena mwa Khristu a hybrid awa. Inu mumayenera kuwalera iwo ndi kuwasisita iwo ndi kuwalonjeza iwo kuti iwo adzakhala dikoni kamene china chake. Kuyingisa tizilombo tina tachidziko kuchoka pa iwo takusakhulupirira. Iwo angathawe mutchalichi. Atulutseni iwo muli monse uko kulondola. Iwo sanayambe alowamo menemo. Inu simungakhoze kujoina charity. Inu mukhoza kujoina lodge. Inu mukhoza kujoina lodge ya Methodist, lodge ya Baptist, kapena lodge ya Pentecost. Koma ngati inu mudzabwere konse kwa Khristu, inu mudzabadwira mu mpingowo uko kulondola. Thupi lachinsinsi la Khristu. Enawa ndi malodge uko kulondola. Izo zili bwino. Ndilibe chowatsutsa iwo. Koma inu mumabadwira mu mpingo wa Mulungu wa moyo, mwa mzimu wa Mulungu. Inu simungakhoze kujoina iwo nkomwe. Ndipo pamene inu mabadwira mmenemo, inu muli nako kubadwa. Inu simulinso wa hybrid, wojoina ndi chanza kapena wamatola. Inu mukudziwa, wamatola nthawi zonse amangotobwanya. Njira yake ndi imeneyo. Chabwino, ine ndikudziwa koma doctor wakuti ndi wakuti, ayi ayi, ndi zimenezo tu, ndi zimenezo tu. Ndizo chimodzi-modzi. Iye anali wokangamira, iye sanali wa hybrid. Inu simunasowe kuti mumupepere iye, ndizonunkhiritsa. Mukonza iye bwino. Iye anayima pamenepo. Gawo la mbeu zathu lero zochuluka kwambiri za izo ndi za hybrid. Basi china chake chonga David Duplessis. Ine ndikukhulupirira nthawi ina anati Mulungu alibe zidzukulu. Vuto ndi gulu lathu la Chipentecost. Ife tikumakhala ndi zidzukulu za Chipentecost. Izo zimabweramo chifukwa abambo athu ndi amayi athu anati a Chipentecost. Ife tinawatengera iwo mukaundula wa ana. Ndipo iwo anabwera opanda chowachitikira. Ndipo apo iwo amati iwo ndi a Chipentecost nawonso. Ayi bwana. Mulungu alibe zidzukulu. Iye si agogo. Iye ndi atate. Kulondola. Ngati inu mudzakafika konse kumwamba, inu mudzakalipira mtengo monga mayi anu anachitira, abambo anu anachitira. Amen. Izo zikhoza kumveka zokanda pala, koma ndichoonadi ndi njira yokanda pala yofotokozera mfundo. Koma inu mukumvetsa mtundu umenewo wa Chingerezi, ine ndikutsimikiza. Icho si Chingerezi chabwino kwambiri, chimapeza mfundo, zomwe ine ndikuyesetsa kuti ndinene. Inu mungomvetsera kwa izo. Inde, iye sanali wa hybrid, iye sankasowa kuti azichita kukopeledwa ndi kusisitidwa tsopano, chabwino, tsopano mulongo wokondedwa ine ndikukuzani inu, chabwino. Oh, ayi bwana. Ndipo zilibe kanthu chimene chinamugwetsera iye pansi, iye anati, izo zona, ife sindife kanthu koma gulu la galu, izo zona kuti ife sitili woyenera. Oh my. Iye anavomereza kuti iye amalondola. Ine ndine nazodzaza mkamwa mwakukulu, konzekerani, nthawi iliyonse chikhulupiriro chenicheni chimavomereza kuti mawu ndi olondola. Ndipo nthawi iliyonse kuti ngati china chake chinena kuti masiku ake ozizwitsa anapita, kapena china chake chotsutsa Baibulo sichikhulupiriro chenicheni. Chikhulupiriro nthawi zonse chidzavomereza choonadi. Inu muyenera muzikhala ndi mawu. Zilibe kanthu zomwe china chilichonse chikunena chimene wina aliyense anena. Ndi mawu amene amakhala olondola. Mulole mawu a munthu aliyense akhale bodza ndipo angakhale woona. Aliyense yemwe ati adzawonjezereko kapena kuchotserapo yemweyo adzachotseredwa gawo lake kuchokera mu bukhu la moyo. Mulungu adzaliweruza dziko ndi mpingo kutiwo. Katolika, zipembedzo 600 ndi zina zosamvetseka zosiyana-siyana, kodi iye adzachita motani zimenezo? Mulungu adzaweruza dziko lapansi pogwiritsa ntchito Khristu. Ndipo Khristu pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu. Ndipo mawu anali Mulungu. Ndipo mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu. Mulungu ndi mawu ndi chomwecho. Uyu ndi Mulungu atasindikizidwa. Inu muli nawo. Inu muli nawo nzimu oyera. Zani mbewu yomenemo. Iwo umayibweretsa iyo kumoyo. Umaswa moyo menewo ndi kuonetsera ndi kutsimikizira iwo. Yesu ananena mu Yohane woyera 12. Iye amene akhulupirira pa ine, Yohane woyera 14:12 kani. Ntchito zimene ine ndikuzichita, iyenso adzazichita. Chotero izo nthawi zonse zimavomerezera kuchoonadi. Oh my. Koma inu mukudziwa iye anati, ndizo zoona. Ife sitili kali konse koma gulu la galu, ndipo ife sitili, inu kwenikweni simunatumizidwire kwa ife. Koma Ambuye, ine sindikufuna mkate wonse umene ana amadya, ine ndikungofufuza zinyenyetswazi. Oh my. Sobano, kodi inu munazindikira anthu, iwo amafuna kuti alandire ichi, achiritsidwe, ndi kulandira mzimu oyera, momwe iwo akuganizira kuti ayenera kulandirira iwo. Sobano, ine ndibwera kumeneko mbare, ngati inu munandibweretsa ine, ndi kundilowetsa ine mchipinda, momwe palibe amene adzandione ine. Ndipo mudzasanjike manja anu pa ine, ndi kundidalitsa ine, ndi kudzayika mzimu oyera mwa ine. Ine ndidzavomereza zimenezo. Oh, ai. Namani ankafuna kuvomereza machiritso ake monga choncho nthawi ina. Koma Eliya anamuza iye kuti apite uko mu Yorodano wa matope ndi kukazimiza ka 7. Ine ndikukhoza kumuona iye akutsika pa galeta lake. Oh, munthu wankulu. Wagwira mphuno yake. Aba iye akubwera uko madzi akunyang'ama ngati mphaka manyuchi inu mukudziwa. Hakutuluka monga chonchi inu mukudziwa. Hakutuluka monga choncho. Akutsikira madzi iye anati, oh, ine ndimadana nazo kuchita izi, kutsika pansi. Anthu ena amabwera kuguwa ngati kuti inali nkhani yodwalitsa kwa iwo. Eya, oh, ine sindikufuna kuchita zimenezo. Iye anadzinyika nthawi yoyamba. Kenako, ndipo ine ndikadali nalobe khate.
The prophet said 7 times.
Mene lianati ka 7 kulondola mpaka iye atamvera mawu kwa thunthu mpaka inu mutawamvera iwo kwa thunthu. Iye anali ndi mwamuna wabwino atayima mphepete anati mene lianati ka 7 bambo mukuona kazipitirirani kumazimiza. Ndi zimenezo tu. Inu simumazipeza izo usiku woyamba mudzangomizanso usiku wotsatira. kazipitirirani mpaka inu mutalandira iwo. Sopano kumbukirani, iye anali ngati Rahabu Hure, mkazi wang'ono uyu anali. Iye anali asanaonepo chozizwitsa. Iye anali atangomva za chozizwitsa. Kodi iye tsikumu adzachita chiyani pa tsiku la chiweruzo kwa ife? Iye anali asanaonepo chozizwitsa. Iye anali wa mitundu. Iye anali asanaonepo, koma iye anali atamva. Ndipo ife tonse tinaona ndi kumva. Ndipo komabe tikukayikira. Oh my, iye anali ngati Hure Rahabu. Pamene azondi anadzabwera, iye sana sowe kuti anene, ine ndikuzani inu, inu mumubweretse Yoswa kuno, ndipo mumulole iye kuti andichitire ine msonkhano, ndipo ine ndiona momwe iye amakonzera tsitsi lake, ndi momwe iye amayankhulira, ndi momwe amachitira paguwa, ndipo ine ndiona ngati ine ndingamuvomereze iye kapena ayi. Iye anati, ine ndamva kuti Mulungu wakumwamba anali ndi inu. Ndipo chinthu chokha chimene ine ndikukupemphani ndikuti ndisiyidwe. Ndizimenezo tu. Kazi wang'onoyo anali wokangamira kwenikweni. Iye anagwiritsitsabe ingondisiyani ine. Ine ndichita chilichonse chomwe inu mukufuna ine kuti ndichite. Oh, ndizimenezo tu. Ndizimenezo. Kazi wang'ono uyu zinalibe kanthu kuti vutoli linali chiyani. Iye anali wokangamira. Oh, iye anali ndi kafikidwe koyenera kumphatso ya Mulungu. Iye anali ndi kafikidwe koyenera kudzichepetsa. Iye anagwa pansi pa mapazi ake ndipo iye anali ndi kudzichepetsa. Iye sanayimirire kuti tsopano inu mundikire miniti yokha. Inu mukudziwa anthu ife ndife Agiriki, inu mukuti ife ndi Agalu miniti yokha apa bwana. Kodi inu mukudziwa kuti ife ndife akatswiri aluso, ndipo ndife akatswiri achakuti ndi chakuti ndi chakuti ndi chakuti. Oh, iye sanaganizire konse za zimenezo nkomwe. Iye anangovomereza kuti iye amalondola, ndipo anagwa pansi pa mapazi ake ndipo anati, ndithandize zeni ine Ambuye, ine ndingodya zinyenyetswazi. Ngati mwana wanga wankazi sangakhoze kukhala ndi chidutswa chonse cha mkate, kodi inu mungangomulola iye kuti adye zinyenyetswazi ngati iye ali galu? Oh my, ndi zimenezo tu. Kodi ife tingakhutitsidwe ndi zinyenyetswa zokha ngati mzimu woyera ungaulule kwa wina wake usiku uno? Iwe wachiritsidwa. Kodi inu mungakhale wokonzeka kuti mungotenga zinyenyetswa? Kapena kodi inu mungafune kuti Mulungu ayende nadzakudzutsani inu ndi kukupatsani inu mtundu wina wakumverera ngati iye atangonena mu mtima mwanu? Matenda anga atha. Iwe ulibenso iwo nkomwe. Ine ndikukhulupirira kuti ine ndichiritsidwa kuyambira usiku uno mpakana. Kodi inu mungatenge zinyenyetswazo? Kapena kodi inu mungafune kuti aliyense abwere ndi kudzayika manja pa inu ndi kudzatsanulira mafuta ndi kudutsa mwambo wa nthawi zonse monga choncho? Kapena kodi inu mukungofunafuna zinyenyetswa? Mulungu azilemekeza zimenezo. Inu mukudziwa ambiri a ophunzira anali atamuona iye chitachitika chiukitsiro chake. Tomasi anati, ayi, ine sindikhulupirira zimenezo. Ine ndiyenera kukayika manja anga mzipyera za misomali yake mmanja mwake ndi mbali mwake. Ndiye ine ndikakhulupirira zimenezo. Iye anati, bwera kuno. Tomasi anati, ndigwire ine. Ndipo iye anatero. Iye anati, ye wanga ndi Mulungu wanga. Iye anati, Tomasi, chifukwa iwe waona ndikumverera ndi chilichonse iwe ukukhulupirira, inde Ambuye. Iye anati, mphoto yawo ndi yayikulu bwanji amene sanayambe aonapo ndipo komabe akumukhulupirira iye. Kodi ife takonzeka? Kodi ndife amitundu monga mkazi wa amitundu uja? Kodi iye anali chitsanzo kwa tonse aife? Ingondipatsani ine zinyenyetswazo Ambuye. Ingondilolani ine ndimumve munthu wina. Ine sinayambe ndawerengapo mawu, koma andiuza ine kuti inu mumachiritsa odwala. Chinyenyetswa chimenecho chikhala chokwanira kwa ine. Ine ndikukhulupirira izo. Ndiloleni ine ndimumve wina wake akunena ndikuziwerenga izo kuchokera mu mawu kuti mzimu woyera. Petro anati pa tsiku la Pentekoste, lapani modzi aliyense wa inu, batizidwani mu dzina la Yesu Khristu kuloza kuchikhulupiriro cha machimo anu, ndipo inu mudzalandira mphatso ya mzimu woyera, pakuti lonjezo lili kwa inu ndi kwa ana anu ndi kwa iwo amene ali kutali, ngakhale onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Ambuye, ine ndikumverera kuti ndikokulondola. Icho ndi chinyenyetswa. Bwerani, ndizo zonse zomwe inu muyenera kuti muchite. Bwerani, kodi ife takonzeka kutenga zinyenyetswazo? Kodi ndife okonzeka kudzichepetsa tokha? Iye anali wokonzeka kudzichepetsa. Chikhulupiriro nthawi zonse chimavomereza mawu molondola. Chikhulupiriro nthawi zonse chimadzichepetsa. Chikhulupiriro chimadzichepetsa chokha. Tsopano, iye ankangofuna zinyenyetswazo. Penyani zimene Yesu ananena chifukwa cha maneno awa. chifukwa cha maneno awa ndine wololera kutenga zimetswazi ambuye chifukwa cha maneno awa mwana wako wachiritsidwa iwe walandira chopempha chako chifukwa iwe wakhulupirira izo chikhulupiriro chimavomereza kuti mawa a mulungu ndi olondola chikhulupiriro chimavomereza zinthu zonsezi Marita Maria kudutsa mu Baibulo ife tikhoza kutchula ambiri mkazi wa ku Shunemu zinthu zambiri ndi nkhani zomwe ife tikhoza kuzitchula ife tilibe nthawi za izi ine ndili nawo pafupifupi masamba 5 apa ndalemba za anthu tsopano amene anapempha zinyenyetswa koma tiyeni tizilambalale izo miniti yokha ine ndikumvelera mzimu woyera pafupi ine sindikuganiza kuti ndizofunikira ndiloleni ine ndingokupatsani inu chondichitikira chimodzi chaching'ono amuna azamalonda analemba kanthu kakang'ono kumeneko nkhani yaing'ono osati kale kwambiri magazini awo ndipo kumbukirani pamene inu mupanga nkhani yosindikizidwa kuli bwino kuti muzitha kuyikira iyo kumbuyo ife tili nazo chonena cholembedwa kuchokera kwa dokotala ine ndachiona mutchalichi usiku uno anthu angapo ndithu achi Spanish ine ndinali mu Mexico City ndipo ife tinali ndi msonkhano wa ulemerero ine ndinali ndili kumeneko pafupifupi mausiku atatu ndipo uko kunali mwamuna yemwe ine ndimamutcha Maniana iye amayenera kunditenga ine 6 koloko ndipo amadzanditenga ine chama 9 ndipo ine nthawi zonse chifukwa iye anali wochedwa kwambiri ine ndinati iye anali mawa mugona ndipo pamene ife tinafika kumalo ozungulira akulu awa kumene ine ndinali kulalikira iwo anachita kundikweza ine pamwamba pamakwerero pamwamba apa kenako nkudzanditsitsira ine pa zingwe pansi pa nsanja usiku wa mbuyo wake panali pali bambo wa Mexico amene anali atabwera ku msonkhanowo ndipo munthu wachikulireyo ikuvumba monga inkachitira ndipo iye anabwera pa nsanja wakhungu ndipo iye anatsika ine ndinayang'ana ine ndinali nditavala nsapato zabwino ndi suti yabwino ndipo nkhalamba yosaukayo iyo inali yopanda nsapato thalauza lake lonse la masanza ndipo ine ndikuwuzani inu yemwe watanthauzira wanga anali anthu inu mukumudziwa iye mbale Spinoza kuntunda kuno mu Sacramento, California mbale wa Chipentecoste iye anali kutanthauzira ife tinali nawo pafupifupi mu mausiku awiriwo ine ndikuganiza otembenuka mtima pafupifupi sate kapena 40,000 kuchokera ku Chikatolika kupita ku Chikhristu ndi mzimu woyera ndipo bambo wakhungu wokalamba uyu anabwera kudzadutsa pa nsanja ndipo ngati iwe sukuwamverera anthu omwe ukuwapempherera palibe chifukwa chowapempherera iwo iwe umayenera kudzimverera wekha mʼmalo awo ndipo ine ndinaganiza ngati abambo anga okalamba akanakhala moyo iwo akanakhala pafupifupi usinkhu wa bambo wokalamba uyo ndi uyu apa iye alibe nsapato ndipo iye analibe malaya chikhoto chakale chasanza chafumbi chipewa chakale mudzanja lake chosokedwa ndi zingwe mwina mwake munthu wachikulireyo sanayambe wakhalapo ndi chakudya chabwino moyo wake ndiyeno momwe tsoka linamuchitikira iye apa iye akudzandima mukhungu maso ake anali oyera ine ndinayang'ana pa munthu wachikulireyo ndipo ine ndinangomukumbatira iye ndipo mbale Spinoza sakanakhoza kutanthauzira pempherolo ine ndinati atati akumwamba ngati ine ndikanakhoza kumupatsa iye nsapato zanga ine ndikanangozivula izo kuti wina asazione izo ndikumupatsa iye chikhotho changa ndikumutumiza iye azipita koma iye ndi wamkulu kuposa ine koma mulungu muchitireni iye chifundo mbwezereninso iye kuona kwake iye anakuwa gloria a dios ine ndinayang'ana kozungulira iye amatha kugona bwinobwino monga ine ndinkachitira usiku wotsatira panali thandala kapena mulu momwe nyumba iyi ilili kutalika pafupifupi kutalika chonchi osati ndi kali konse koma mashawero akale ndi zovala zakale zasanza zachuma za ku Mexico sizikuyenda bwino mwina mwake Pedro amapeza iye ndi womanga njerwa iye akhoza kumapeza mapeso 16 pa tsiku koma zingatengere ntchito ya masiku folo kuti mugulire iye pera imodzi ya nsapato koma iye ayenera kusunga zokwanira kuchokera pa zimenezo kuti alipire mapeso angapo kuti gandulo ya mafuta yake pa guwa la golide la madola miliyoni chifukwa cha machimo ake ndi zomwe zimandisautsa ine waona anthu ofunika awo iwo amabwera kumeneko 9 koloko mmawa wopanda mipando kuti akhalepo. Iwo amatsamirana wina ndi nzake ngati nkhosa mu msipu. Ikuvumba mvula akazi amenewo atayimirira tsitsi lawo likugwera pansi likunyowa kudikira tsiku lonse pa dzuwa lotentha kapena mvula basi kuti adzangomva mawu a Mulungu. Iwo adzachita chiyani pamene Phoenix adzauka mu tsiku la chiweruzo limodzi ndi iwo pamene matchali chabwino konsekonse ndipo iwe sungakhoze nkomwe kuwakusira iwo mkati pamenepo mkaziyo anayimirira kapena mwamunayo anayimirira kani ndi kupenya kwake tsiku umenewo pamene ine ndinalowa inali ikuvumba mvula yamphamvu. Mbale Jack Moore ambira inu mukumudziwa iye. Mbale Spinoza angapo abale anali pansanja ndipo Biri mwana wanga iye kawiri kawiri amapereka makadi apemphero ndipo iye samatha kuyankhula chispanishi kwa anthu amenewo chotero iye anamulola manyana kuti achite zimenezo koma iye amangopita mozungulira kuti aone kuti manyana sakugulitsa khali la pemphero chotero ndi pamene ife tiyenera kusamalitsa inu mukudziwa pakugulitsa khali la pemphero chotero iye ankangomuyang'anitsitsa iye ndipo iwo ankangoyenda ndi kumayang'anitsitsa ndi kuona kuti iye akungopereka khadi la pemphero kwa wakuti ndi wakuti ndi monga choncho chotero iye anati anabwera kwa ine ine ndinayamba kulalikira mulu waukulu kwambiri wa wazovala izo udakhala pamwambapo momwe iwo anadziwira konse ndi chiti chinali chandani ine sindikudziwa chotero iwo anali ine ndinali ndidangoyamba kuyankhula ndipo Bire anandimenya ine paphewa iye anati adadi inu muyenera kuti muchite china chake mkazi wang'ono uyo kunja uko anati ine ndili ndi othandizira pafupifupi 300 ndipo iwo akulephera ngakhale kuti amugwire iye mtsikana wang'ono kwambiri wa chispanishi pafupifupi kutalika chonchi kanthu kakang'ono kokongola iye anali ndi mwana wakufa mʼmanja mwake pansi pa bulangete ndipo iye anati manyana wapereka khadi la pemphero lililonse ndipo anati iye alibe khadi la pemphero ndipo mzere ndi uwo wakhala akuyimira iwo pamenepo kwa maola awiri apitawa akukuyembekezerani inu kubwera ndipo anati iye akufuna kumubweretsa mwana wakufayo kuno ndipo ife tikulephera kuti timugwire iye chabwino iye amakhoza kukwera pamwamba pomwe pa othandizira awo thamanga pansi pa mapazi awo apena chilichonse iye anali wokangamira iye ankafuna kuti akafike pamenepo iye anali atamuona bambo wakhunguja akuchiritsidwa usiku wa mbuyo iye anali wokangamira ine ndinati mbale mo iye sakudziwa yomwe ine ndili iye sakudziwa kuti ndichiti inu mungopita kumeneko ndipo mukamupempherere mwanayo izo zikakhazikitsa izo iye anati chabwino mbale Branham chotero Bire anamugwira iye pa mkono monga kanachitira ndi ine chotero anapita pansi kudutsa pansanja ine ndinapotoloka ine ndinati ndine wokondwa kwambiri kukhala pano usiku uno ndipo misonkhanoyi siyachilendo kwa inu anthu kuno mu Phoenix patsogolo panga pomwe ine ndinaona khanda la ku Mexico lopanda mano likuseka masomphenya litakhala kunja kuno ine ndinati dikirani miniti mbale Spinoza pitani ku ndi chiyani vuto ndi chiyani ine ndinati pitani kuchoyankhulira ine ndinati muwuze iye kuti abwere kuno iye anati atati dira anati inu simungakhoze kumubweretsa iye kuti adutse makadi apemphero onse awo ine ndinati tengere iye kuno ine ndangoona kumene masomphenya chotero iye anamuyitana iye ndipo iwo anabwerera apa iye akubwera ali ndi kansalu mʼdzanja lake monga chonchi ndi mwana wang'ono atagona pamenepo anali atafa kuyambira molawirira mmawa umenewo anafa ndi chibayo kamunthu kakang'ono kwambiri pafupifupi kutalika choncho ndipo apa iye anabwera misozi kuyenderera pansi pa masaya ake maso ake ang'ono akuda tsitsi lake likugwera pansi loona wokongola kwambiri iye anathamangira kunsanja ndipo anakagwada pa mawondo ake ndipo anayamba kufula padre ine ndinati imirirani miniti yokha ine ndinaganiza ambuye bwanji ngati sichimenecho bwanji ngati icho sichinali chimenecho ine sindikudziwa ine ndangoona khanda laling'ono la ku Mexico laling'ono lopanda mano nkhama zake zazing'ono iko kanali kakusekerera ndi ine ndidakhalapo pomwe ndipo iye anali akulira ndipo ine ndinayika dzanja langa pa bulangete lonyowalo ndipo kumagwa mvula nthawi imeneyo ine ndinati atati akumwamba mkazi wang'ono uyu nosakayika malingaliro anga koma chimene inu mukumuyankha iye Ine ndinati, ine ndinaona masombenya, amene inu mukudziwa kuti ndiona, akhandalali ng'ono. Ine ndikungovomereza izo mwachikhulupiriro kuti ndi mwana uyu. Ine sindikumudziwa mkaziyo kapena mwanayo. Koma china chake, inu mumagwira ntchito pa mbali ziwiri zonse za mzere, ine ndinayika manja anga pa iko. Ndipo pamene ine ndinatero, iko kanakankha ndi kufula mokweza basi monga iko, kakanakhoza kufula. Mayiyo anavundukula bulangetero kulichotsa pa iko, ndipo ndikameneko kamo. Mikono mwake ine ndinati bale Espanosa musalembe zimenezo koma mumutumize munthu wina wabwino wokhulupirika ndipo iye anali akunena izo mu Mexico kuti adokotala analengeza kuti mwana wake wamwalira ndi chibayo mawu menewo pafupifupi 8 kapena 9 koloko ndipo apa iko kanali itadutsa 10 usiku umenewo ndipo ine ndinati tumizeni ndipo mukatenge zolembedwa umboni wolembedwa wochokera kwa adokotala yemwe anamulengeza iye kuti wafa ndipo dokotala wa ku Mexico analemba kalata ndipo anayisayina iyo ine ndinamulengeza mwanayo kuti wafa samapuma kapena chilichonse mu ofisi yanga mawa uno pa 9 koloko ndipo iye anali apa 10 koloko usiku umenewo ndipo mawu otsatira mwanayo anali mu ofisi ya dokotala kuti akapimidwe mwabwinobwino kachiwiri kwachiyani chifukwa mkazi wang'onoyo anakakamira chikhulupiriro sichimadziwa kugonjetsedwa ngati pali 5,000 aima pamenepo pa malopo alibe chimenechi kuchichika chali chichake chikanakhoza kumukana iye woyandikana nawo akanakhoza kumamuseka koma mulungu yemwe anakhoza kutsegula maso a mwamuna wakhungu usiku wa pambuyo pake akhoza kudzutsa mwana wakeyo chifukwa iye ali mulungu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ndipo ngati gulu ili la anthu pano usiku uno ofufuta zinyenyetswa ngati inu muli mulungu yemweyo amene wakubweretsani inu kuno amene wakhoza kukutsogolerani inu kumalo ngati awa mulungu amene anakupulumutsani inu mulungu amene anakakhoza kukudzazani inu ndi mzimu woyera mulungu yemweyo akhoza kubukuka chidutsa chilichonse chamatenda ndi chisoni chilichonse chimenecho chili mitima yanu usiku uno ngati inu mukukhulupirira zimenezo kukakamira khama pikirani ndipo mudzagwire kachidutswa kakang'ono kachikhulupiriro kameneko tsopano mukuti ambuye zibongo inu chifukwa cha zimenezo pano ine ndikubwera woyandikana naye mawa adzati inu simunachiritsidwe mudzati oh koma ine ndili ine ndinapeza nyenyetswa usiku wathawi ku chalichi cha Foursquare china chake chinazikika mkati mwanga alibe chimene chiti chindiletse ine panonso ine ndili nacho icho tiyeni tiweramitse mitu yathu minute yokha kodi inu mukufuna nyenyetswa usiku uno kodi inu mungatenge nyenyetswa ndi kukhala wokakamira izo kanyenyetswa kakang'ono kachikhulupiriro komwe kanabwera kwa a wang'ono mkazi wa chigiriki wa amitundu sanaonepo chozizwitsa moyo wake wopembedza mafano wachikunja koma iye anamva kuti izo zagwiritsidwa ntchito kwa wina wake iye anali asanazionepo izo koma iye anazikhulupirira izo ndipo zokhumudwitsa zonse zomwe iye anali nazo komabe pamaziko achina chake mu mtima mwake chikumuwuza iye kuti mwana wake akhoza kuchiritsidwa inu mukudziwa pamene iye anakafika ku nyumba iye anakapeza mwana wake wamkazi atagona pakama khunyu linali litamuchokera iye osati kwa iye yekha komanso kwa mwana wake wamkazi yemwe sanali pamenepo kodi inu mukufuna nyenyetswa usiku uno ngati inu mukutero kodi inu mungangokweza mwamba dzanja lanu ndipo munene ambuye nyenyetswa yokha ndi zonse zomwe ine ndikupempha oh atate akumwamba tayang'anani pa amitundu ofunafuna nyenyetswa awo nthawi sizinasinthebe ambuye iwo amva kuti inu mumachiritsa odwala iwo amva kuti inu mumadzaza ndi mzimu woyera inu mumapereka mpumulo kwa otopa
oh
mulungu perekani kuti awa apo usiku uno akulira monga dona wofunika wa masiku ambiri apitawo ambuye ndithudi ife sitili oyenera kulandira madalitso monga anthu anu Israeli koma ife tikungofuna nyenyetswa yomwe ikugwa kuchokera pagome la ambuye ndipo usiku uno ife tasonyeza chakudya chachikulu chimene inu mwadyetsa mpingo wanu ndipo usiku uno ife sitili ndi zinyenyetswa zokha koma ife tayitanidwa kugwa ogome. Ife siri kusawa kweni kweni kutitenge nye tswazo. Koma ndife ogondwa kuzitenga izo. Koma ife tukuita nidwa kugome usikuno. Yesu wayala gome lake kumene oera ntima onse ya Mulungu ama jetsedwa. Ya kuita na anthu ake osankhidwa kutabwere ndi kudzadya. Perekani usikuno Atate kuti aliyense yemwe ali nacho chosowa. Chosowa chimenecho chikwaniritsidwe. Ndipo pamene ife tili ndi mitima yathu yoweramitsidwa ndi mitima yathu mukudzichepetsa pamaso pa Mulungu, ine ndikungodabwa ndi anthu angati mchipinda chino usikuno amene sanapulumutsidwe. Kuti ngati Yesu atabwera ndipo dziko kukumana ndi mathero ake usikuno, ndipo inu ndinu ololera kutenga kanyenyetso kakang'ono kachikhulupiriro kamene kayikidwa mu mtima mwanu. Ndikubwera kugome usikuno kudzapereka kanyenyetso kanu kakang'ono kachikhulupiriro pamaso pa Mulungu. Ndipo mukufuna kuti mutero, kodi inu mungangoyimirira ndikubwera pansi kuno ndikutilola ife tikupempherereni inu pano pa guwa? Kodi inu mungangobwera popanda kuchedwa? Basi mungoyenda chotsika. Mulungu akudalitseni inu mʼbale wanga. Kodi wina wakenso angabwere? Ambuye akhale nanu inu mulongo wanga. Inu mungobwera kuno. Kodi pangakhale wina pano amene akufuna nyenyetswa, amene angabwere kugomera Ambuye? Nenani, Ambuye ine sindine woyenera kubwera. Ndine galu. Ndine basi, ine sindine woyeneranso kuposa momwe mkazi uja analiri. Koma ine ndikungobwerera nyenyetswazo basi. Kodi inu mungabwere mzanga uchimwa? Bwerani. Iko za kukhala nthawi yanu yomaliza. Inu mukuona momwe dziko likukhalira lero, anthu sakufuna kubwera mkomwe. Iwe sungakhoze mkomwe kuwachonderera iwo. Uthenga ukuoneka ngati iwo ukupita kuminda. Mulungu akudalitseni inu mʼbale wanga wabwino. Mulungu akudalitseni inu. Izo nzodabwitsa ingoimani pomwe apa mphindi yokha. Wina wake atenge kumbali apa ndikuti ine ndikuima ndi mwamuna uyu. Ambuya akudalitse iwe mwana. Mulungu akudalitseni inu konkulondola. Tsikirani kuno ndikuti ine ndikufuna nyenyetswa Ambuye. Nyenyetswa ndi yabwino kwa ine. China chake chinakhudza mtima wanga. Tsopano ine ndikutsika mmusi. Mulungu akudalitse iwe mwana. Mulungu akudalitseni inu mbale wanga. Imani pomwe pano. Wina wakenso akumverera nyenyeso ya ing'ono mu mtima mwanu yachikhulupiriro yomwe ingakudoloreni inu kuti mubwere kugome tsopano. Kodi inu mungabwere kuno ndi anyamata anayiwo awa ayima apa akuyembekezera? Ine ndinalalikira za mkazi usiku uno ndipo ndi amuna amene akubwera. Nanga bwanji izo mlongo? Kodi inu simubwera inunso kunyenyetswa? Kodi inu muli nacho chikhulupiriro chapang'ono chimenecho chimene chimakuwuzani inu kuti mukulakwitsa? Mukuti chabwino ine sindikudziwa kuti nyenyetswa ndi chiyani mʼbale Branham. Nyenyetswa ndi icho mu mtima mwanu tsopano chimene chimakuwuzani inu kuti mukulakwitsa. Inu muyenera mulape. Bwerani, sichoncho inu? Zukani, ndipo mubwere mokoma, mwansanga, kukasupe wodzazidwa ndi mwazi. Kodi inu, simusuntha, ndine wolakwa mʼbale, ndipemberereni ine. Bwerani kuno. Mulungu akudalitseni inu mʼbale, Mulungu akudalitseni inu. Wina wakenso, ine ndikungofuna nyenyetswa Ambuye. Nyenyetswa yaing'ono iyi mu mtima mwanga, ine ndikubwera tsopano kudzayipereka iyo. Kodi inu mubwera? Tsopano kodi alipo aliyense pano amene wabwerera mʼmbuyo wapita kutali ndipo inu mukufuna kuti mubwere? Kodi inu mubwera tsopano? Ena wopanda mzimu woyera, inu simunalandire mzimu woyera? Mzanga, ngati kuwala uku kwapangidwa kukhala kwenikweni kwa inu mutsiku lotsiriza, kodi inu simubwera kudzayima inunso? Ikhoza kukhala nthawi imene chikhumbo chachikulu icho mu mtima mwanu china chake chikukuwuzani inu, ine ndikukhulupirira Ambuye andipatsa ine ubatizo wa mzimu usikuno. Ine ndikufuna kuti ndibwere ndidzayime. Bwerani mozungulira guwali. Kodi inu muchita zimenezo? Mudzayime ndi ife kwa pemphero. Inu amene mukumverera nyenyetswa yaing'onoyo kuti ine ndikusowa mzimu woyera. Ngati munthu angakhoze kubwera njira yonse kuchokera ku Ohio kuwulukira kuno mu ndege ya jeti, Mulungu akudalitseni inu mʼbale Grant. Wa Presbyteria akhoza kuwuluka kuchokera ku Ohio kudzafika kuno mu ndege ya jeti kuti adzayime pa guwa. Nanga bwanji anthu a mu Phoenix? Mulungu akudalitseni inu mulongo wanga. Dzayimeni pomwe apa mphindi yokha. Kodi inu simubwera? Wotengedwa kuchokera mʼmitsempha ya Emanuele. Kodi inu simubwera kumene kasupe ali wotseguka usiku uno wodzazidwa basi ndi zinthu zabwino za Mulungu? Ine ndikudabwa pamene ife tidikilire kamtundu chabe ndithudi alipo ochuluka kuposa iwo mkati muno omwe angakhale ololera kutenga zinyenyetswazi ndithudi payenera kukhala kodi inu simubwera ingwachitani monga ine ndikukufunsirani inu kamodzi ingwazitengani izo moona mu mtima mwanu munene kuti ine ndikubwera kumeneko.
This is my time to come. I'm coming anyhow. God bless you, sisters. That is very good.
Ino ndi nthawi yanga kuti ndibwere. Ine ndikubwera muli monse. Mulungu akudalitseni inu alongo. Zimenezo nzabwino kwambiri.
We're waiting now patiently for you to come.
Ife tikuyembekezera tsopano mopirira kuti inu mubwere. Tiyeni tiweramitse mitu yathu tsopano pamene ife tikuyembekezera. Tiyimbe nyimbo iyi ya mpingo.
There is a fountain with love coming now. Won't you come now?
Kodi inu simubwera tsopano? Kodi simutenga nyenyetso yanu kumabwera?
If you want the Holy Spirit, won't you come?
Ngati mukufuna nzivo yera, kodi inu simubwera, bwerani mo tsopano.
They're guilty, stained blue. All their guilty, stained, and sinners plunged. Come, friend. The dying thief joys to see. God bless you, my brother. That's the way it is.
Murunga kudalitseni inu mbale wanga, ndiyo njira yake yochitira izo. Ine ndikudabwa ngati atumiki pano, tsopano angabwere kudzayimirira pano ndi ife. Atumiki mchipindachi, bwerani mudzayime mozungulira pano ndi ife. Miniti tsopano, aphunzitsi amene muli ndi chidwi ndi miyoyo yotayika.
May I love all as he wash all my sin. I wonder if this minister
is pano aphunzitsi mu mawu amene angafune kuti abwere kumbukirani wopita kwa muyaya kuganiziridwa pakali pano.
Here's about 7 or 8, 10 people standing here. And you know what that means? One soul worth 10,000
anthu 10 ayimapa. Ndipo inu mukudziwa chimene izo sikutanthauza. Moyo umodzi ndiwofanana ndi maiko 10,000. Ife sikuti tizitenga izi mobepuza.
Now you that's sick and wants prayer of faith prayed for you, would you just stand?
Sobano inu amene mukudwala ndipo mukufuna pemphero la chikhulupiriro lipemphereredwe kwa inu. Kodi inu mungangoima pomwe inu mulipo? Amene mukudwala ndi osowa ndizo zabwino.
Am I minister brothers?
Sobano abale anga atumiki ndipo kulondola basi ikani manja anu pa anthu awa. Sobano inu anthu odwala imani ngati moyandikana mokwanira pamodzi kuti inu mukhoze kuyika manja anu pa wina ndi mzake. Sobano Bible linati kwa inu odwala zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Inu muyenera kukhala wokhulupirira kapena inu sibwenzi mutayima. Ngati iwo adzayika manja awo pa odwala iwo adzachira. Inu mukudziwa kuti ndiko kulondola. Ndiwo malemba omwe sangakhoze kulephera. Ndipo kwa iwo olapa akubwera kuguwa la nsembe, abale anga ndi alonga amene akudza kuguwa la nsembe usiku uno. Anthu achivunda amene mumadziwa kuti inu mukuyenera kudzakumana ndi Mulungu nthawi ina. Bible linati machimo anthu ena amapita patsogolo pawo, ena amawatsatira. Inu mukuvomereza anu usiku uno kuti machimo anu apite patsogolo panu ndi kukakhululukidwa kudzera mu magazi a Ambuye Yesu. Ndipo inu pano mukufunafuna ubatizo wa mzimu woyera, Mulungu anapanga lonjezo mu machitidwe 10. Ife timawerenga pamene Petro anali kuyankhula mawu awa, mzimu woyera unagwa pa iwo amene anamva izo. Iwo anali ndi njala kwambiri, tsopano iwo muli ndi njala. Inu munabweretsa nyenyetsa pang'ono izo apa. Tsopano tiye titenge chakudya chenicheni cha thunthu cha madalitso a Mulungu. Zonsezo ndi za inu. Tsopano anthu inu amene mumakhulupirira mu pemphero, tiye nitingowera mitsa mitu yathu pamodzi ndi kupemphera tsopano ndi kukhulupirira. Tsopano ingoyiwalani yemwe ali pafupi nanu. Mudziwe kuti palibe amene wakuzungulirani inu koma Yesu Khristu. Ndipo modzali yense pempherani momwe inu mumachitira, momwe inu munazorowera kupemphera. Ndipo abale, ikani manja anu pa anthu awa. Ndipo tiye nitikhulupirire tsopano mzimu woyera ubwera. Ndikudzachita zinthu izi zomwe ife tikuzipempha. Atate athu wakumwamba, ife sitikumverera kuti tikuyima pano pachabe. Ife tikukuthokozani chifukwa cha mwero iyi. Ife tikudziwa kuti inu muli pano tsopano kuti mudzawapulumutse iwo. Ine ndikupemphera kuti inu mupereke izo Ambuye. Mulole chikhulupiriro chawo chiyang'ane kupyola mthunzi. Mulole awo amene akufunafuna mzimu woyera, amene ali ndi manja awokhulupirira atasayikidwa pa iwo. Odwala ndi osautsika, mulole mphamvu ya Mulungu isunthire mtimi kachiro chogwera ndi chotsika mipita iyi ndi kudzera mwa anthu awa. Mupulumutse wotchimwa aliyense, mudzaze wokhulupirira aliyense ndi mzimu woyera. Ndipo muchize munthu wodala aliyense. Berekani zinthu izi Ambuye. Ine ndikukhulupirira kuti inu muli pano. Ndipo inu ndinu yemweyo dzulo lero ndipo nthawi zonse. Malonjezo anu sangakhoze kulephera. Ife ndikukhulupirira kuti inu munawulamulira mpingo wanu. Ndipo iwo anapita ku mzinda wa Yerusalemu. Iwo anapita ku chipinda cha pamwamba. Ndipo anali kumeneko mosalekeza. Akulemekeza ndi kudalitsa Mulungu. Ndipo mwadzidzidzi kunatsa kuchokera kumwamba mkokomo wa mphepo ya kuno ya mphamvu, ndipo iyo inadzaza nyumba yonse imene iwo anasunkhanamo. Inu ndinu yemweyo, ndipo ndinu wothekera kuchita chomwecho. Mulole mphamvu imene inatsika pansi pa tsiku la Pentekoste ibatize gulu ili la anthu sikuno mu mphamvu ya chiukitsiro cha Yesu Khristu. Pemphero ili ndikulipereka mu dzina la Yesu kwa anthu awa kwa ulemerero wa Mulungu. Wezani kumwamba manja anu tsopano. Pemphero la chikhulupiriro lapempheredwa. Chikhulupiriro cha chikhulupiriro. Wezani manja anu mwamba ndi kuti Ambuye alemekezeke. Ingo yambani kumulemekeza iye ndi kumudalitsa iye. Ingo vomerezani machimo anu, mukhulupirire ndi mtima wanu wonse. Wezani manja anu mwamba kwa Mulungu ndi kuti zikomo ine Ambuye Yesu. Ine ndikukhulupirira miniti ino, inu mwandipatsa ine mzimu wa Ambuye. Inu munandibatiza ine ndi mzimu woyera ndi kundipatsa ine madalitso. Chabwino mlongo, bwerani.